Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, but it's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control then, isn't it? Oh, he is so good to think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian. But I love the Lord, and I love to serve Him. And someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer.
Amen.
Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege. And it is our desire
ukuthi sikhothamisa amakhanda ethu kule busuku njengebandla, njengeqembu lababizelwe ngaphandle, abantu abakholwayo lapho kule busuku ukufundisa izwi lakho. Okwendawo eyiyona yona isibeke emzimbeni ukuthi lapho esingabakhona futhi lapho esingasebenza khona ngokufanele ndawonye njengamalungu omzimba kaKristu.
And now it is called upon us to go.
Futhi manje kubiza thina ukuya ngokushesha kuNkulunkulu. Futhi thina bobaba ngamunye ucabanga lokho kuba ke lowo bekungumntombazanyana wethu. Izinhliziyo zethu beziyovutha kanjani zilimale phakathi kwethu. Futhi besiyobiza amabandla ukuba sibe nomkhuleko masinya.
Father's heart is burning.
Futhi inhliziyo yomunye ubaba yavutha ibuhlungu. Ozi sengathi lowo muntu omkhulu kamoya ongcwele angeza khona manje nje kuleyo nhliziyo kababa. Susa lonke ithunzi lokungabaza nabo bonke ubuhlungu.
And let him know that thou art God and there's no disease.
Futhi menze azi ukuthi wena uNkulunkulu futhi awukho sifo esingama ebukhoneni bakho lapho umyalo wakho waphezulu ubuphethwe ibandla lakho nabantu bakho. Uthi njengokuba lonke iviki thina sikhuleka kusukela ngesotele edlule ngicabange ngalezi zindlela kumbe la masu omkhuleko.
We do not have very much of a weapon as far as it looks to the world, but this
asinaso isikhali esikhulu kangako ngokubuka kwezwe kodwa le ndwa imane encane yabulala uma ibanjwe iminwe yokukholwa.
Oh Lord, may our prayer.
Oh Nkosi sengathi imikhuleko yethu ingafinyelela ekhaya ukuthi ukufa ngaliya okulengela phezu kwalowo mntwana futhi sengathi kungachithwa. Umnyama budangale busuke ngasembhedeni waleyongane esancelayo leyongane kumbe umntwana intombazanyana. Futhi sengathi kukhanya kukhulu kobukhona bukaNkulunkulu bungakhanya phezu kwakho. Sengathi kungaphuma kuleso sibhedlela kungumntwana ophilile. Nkulunkulu siyazi ukuthi ngaphesheya nje kumfula abathandekayo bethu bayalinda futhi kuyinkazimulo. Kodwa siyabathanda abantwana bethu futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi ngenxa yenkazimulo yakho ukuthi uzoyisindisa impilo yalowo mntwana. Thina njengebandla lakho siyakukhuza lokho kufa futhi sithi yima unganyakazi ngaleya.
You can't take that child because we claim it.
Ungeke umthathe lo mtwana ngoba ukuphila kwakho sikufunela umbuso kaNkulunkulu.
Grant these things, Lord, to go straight to the mark as we direct them. In the name
Siphe lezi zinto Nkosi kuba ziye ngqo kumaka lapho siziqondisa egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Ngabe siyakholwa na? Angazi ukuthi ngangiyokwenza njani kuba ngangesuye umKristu. Impela ngangefuna ukuhlala isikhathi eside. Ayikho into engingayiphilela. Kuphela ukuthola abanye basindiswe yikhona okungcono ukwedlula konke engikwaziyo. Manje kulo busuku sifuna nje ukuba ke sithi kuqala kancane kubuyekeza isifundo sethu sangaphambili. Futhi ngizozama ukufunda ngoba sonke isahluko uma ngingahle ngikwazi lo busuku. Ngakho ngesonto ekuseni ngizodingeka mhlawumbe ngiqhube ngifake amasonto amabili ekuseni nasebusuku. Uma lokho konke kulungile, ukuzama ukungena kulesi sizinda salokhu engifuna ukuba ibandla likubone. Oh, kuhle kakhulu ukuthola indawo yakho. Futhi akukho muntu ongenza noma yini ngaphandle uma wazi kahle ukuthi wenzani. Ukuba ke ubuzozohlinzwa. Futhi bekukhona udokotela osemncane obesanda kuphuma esikoleni obezo engakaze ahlinze phambilini. Nokho obesemncane futhi ebukeka nezinwele zakhe bezikanywe zaqonda ngqo futhi obegqoke kahle ngempela ngobunono nakho konke. Futhi wathi sengiyilolile imimese futhi sengiwahlanze ngokuwabilisa onke amathuluzi nezinto. Kodwa ubuye bona ukuthinteka okuncane okuyinqaba mayelana nalokho. Ngingaqoka ukuba nodokotela omdala eseke wadlula kulokho kuhlinza izikhathi eziningi ngaphambili ngaphambi kokuba ngifuna ukusikwa. Ngifuna ukwazi umuntu ongave nje esanda kuphuma esikoleni. Ngifuna umuntu osenolwazi oluthile. Futhi okunguyena osenolwazi olukhulu ukwedlula bonke engimaziyo engimbizayo namuhla ebusuku ngumoya ongcwele. Uyinyanga kaNkulunkulu enkulu nomfundisi omkhulu. Futhi ekubuyekezeni umlayezo wami namuhla ebusuku osalokhu kusukela entshumayelweni yangesonto. Ukuthi balahla uSamuel nezwi lenkosi, bemukela uSawule indodana kaKhishi. Futhi balahla uSamuel owayemele umoya ongcwele ngoba wakhuluma kuphela njengalokhu umoya wamhola ukuba akhulume. Futhi lapho bayala kuba bake bakubhekisise wathi, kumbulana angaze ngisho lutho kini egameni lenkosi kuphela lokho inkosi kufezileyo. Futhi angaze ngihambe ngokuziphatha kabi phambi kwenu. Futhi akekho ongangithwesa isono. NjengoJesu wathi, ngubani ungangilahla ngesono na? Niyabona na? Wayesethi futhi ukuthi angizanga kini nganicela imali nokunjalo, angithathanga lutho kini. Kodwa konke engikushilo bekungokunisiza engikulethe kini kuvela emlonyeni wenkosi. Uthi bonke abantu banikeze ubufakazi iqiniso lelo. Konke lokho yiqiniso, kodwa silokhu sisafuna ukuba nenkosi kunokuba njengomhlaba wonke. Manje kulo busuku umbhalo wethu wehlukanisa incwadi yabase-Efesu, incwadi kaJoshua weTestamente elisha. Yehlukanisa futhi beka ngononina abanqobayo. Manje kuyisibuyekezo nje imizuzu embalwa ukuthola indawo ngaphambi kokuba siqale ukufunda, siqale ngevesi lesithathu.
God in the Old Testament had
manje siyathola ngasonto ledlule ebusuku ukuthi uNkulunkulu eTestamenteni elidala wayenzele uIsrayeli isethembiso sezwe lokuphumula ngoba base bephindukwe izihambi nemizulane. Futhi babesezweni elalingesilone labo. futhi uNkulunkulu wayethembisile ngo-Abrahama ukuthi akokobale inzalo yakhe yayiyo kokobala iminyaka engamakhulu amane kubantu bezizwe futhi iphathwe kabi. Kodwa ngesinamandla isandla eyobakhiphela ezweni elihle elalithichima ubisi nezinyosi. Futhi manje lapho isikhathi sethembiso sesisondela eduze, uNkulunkulu wavusa othize ukuba abalethe kulelozwe. Bangake kilasini lobusuku ukuthi kwakungubani lo owaziyo ukuthi kwakungubani lo na? Mose.
Notice a very real
Kaphelane wangempela umfanekiso wangempela ngempela walowo wethu owanikwa ukuba sise ezweni lesethembiso uKristu. Manje sinesethembiso ngoba isethembiso sethu singukuphumula kokomoya lapho esabo sasingukuphumula kokwenyama.
They was coming to a land that they could say,
futhi ngakho babeze ezweni ababengathi ngalo yizwe lethu leli.
We are no more.
Asisesiyo imizulane, sesizinzile yizwe lethu leli futhi lapha sinokuphumula. Sizotshala okusanhlamvu kwethu, izivini zethu, futhi sizokudla ezivinini zethu. Bese kuthi uma sedlula siyokushiya kubantwana bethu.
Oh,
uma singangena ezweni lakho, imithetho yefa njengoNaomi noRuth uBoaz. Buyisa konke lokho, ukuthi kwakuba kanjani umfowabo kwa-Israyeli, ukuthi ufanele kanjani noma yini ayelahlekelwe yiyo, ifanele ihlengwe ngumuntu oyisihlobo. Oh, kuhle kanjani ekungathatha amaveke namaveke 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 besingeke sisiyeke lesisahlukuba siye kuso. Singalibophela khona phakathi lapha lonke iBhayibheli khona kulesi sahluko sisodwa. Futhi oh, ngiyakuthanda nje ukuyifundisisa. Sasivamise ukuyithatha futhi siyithathe unyaka nengxenye futhi singalokuthi siyeke incwadi. Sihlale nje nayo ngqo. Manje kodwa kwakuyinto enkulu ngempela ukuthi ifa. Ukuthi kwakuba kanjani ifa ezweni ukuthi kwakungekho omunye kepha kungumuntu oyisihlobo esisondele esasingakwazi ukuhlenga lelofa. Manje ke ngithi kuphonsa uPaul incane lapha engaluthinta ngobunye ubusuku kenina bomama. Bangaki lapha kokhulekele abathandekayo benu abalahlekileyo na? Kulungile.
There you are again.
Nako lapho khona futhi niyabona ifa lenu niyabona na?
Paul told the Romans that believe on the Lord Jesus.
Paul watshela umRoma wathi kholwa inkosi uJesu Kristu wena nendlu yakho uza kusindiswa. Uma unokukholwa okwanele kwakho ngqo ukuba usindiswe, ube nokukholwa okwanele, akunandaba ukuthi leyo mfana uphiyazela kanjani kumbe leyo ntombazane iphiyazela kanjani bazosindiswa noma kanjani. UNkulunkulu ngalethize uma ezobalalisa ngomhlane wabo belele lapha esibhedlela befa bazosindiswa. UNkulunkulu wakwethembisa ifa. Oh, futhi bayoba lapho kwasho Isaya nazo zonke izinzalo zabo kanye nabo. Bayekulimaza bangabhubhisi kuyo yonke intaba yami engcwele, yisho inkosi. Oh, nginendawo encane engethemba ukuthi ngingafinyelela kuyo kulo busuku yenu. Uyavutha nje enhliziyweni yami yalokho kubuyela kulokho. Kodwa manje kuqhubekela phambili.
Then did you notice Moses, that great
bese-ke nike namqaphela uMose lo mgilizimanga omkhulu owehlisela u-Israyeli ezansi, wadabula izwe futhi wabakhuphulela ezweni lesethembiso, kodwa akazange abeke ifa labo kubo, akazange abanike ifa labo. Wabaholele enhla ezweni, kodwa uJoshua walehlukanisela abantu izwe. Abe kunjalo na?
Brought the church up to the
futhi uKristu wakhuphulela ibandla endaweni lapho benzelwa khona isikhundla sabo, sanikwa bona sekungukuba kuwelwe iJordani nje. Kodwa uMoya ongcwele nguye ohlela kahle ibandla. uJoshua wanamuhla ubeka ibandla ohlelweni lalo enika ngamunye iziphiwo izindawo isikhundla futhi uyiphimbo likaNkulunkulu likhuluma ngomuntu ongaphakathi uKristu amsindisileyo umoya ongcwele manje niyakuthola lokho kuningi kwakho na manje siwelela encwadini yabaseFesu manje indlela efanayo ubeka ibandla kwendawo eyona yona lapho bengabakhona manje uJoshua wababeka ezweni lemvelo manje umoya ongcwele ubeka ibandla ngokwendawo eyona yona ezweni ukuthi bona endaweni engeyabo ifa labo manje into yokuqala uqala lapha wethula incwadi yakhe uPawulu ungothi sizothola emva kwesikhashana ukuthi yonke le mfihlakalo yembulwa kuye
not in a seminary not by any theologian
aye college aye nganoma isiphi sazi sesayethe nguNkulunkulu kodwa kwakuyisambulo sangokukaNkulunkulu sikaMoya ongcwele uNkulunkulu asinikeza uPawulu azukuthi ifihlakalo kaNkulunkulu wathi bilokhu ifihlakele selokhu kwasekelwa umhlaba imbuliwe kuye ngomoya ongcwele nomoya ongcwele phakathi kwabantu wawubeka ngamunye ngokuhleleka ubeka ibandla endaweni manje into yokuqala uPawulu uqala lapho ukutshela abantu ungukuthola konke oku kumbulani lokhu kukulo ibandla akusikho okowangaphandle weyimpica abadala kuye soze akwazi ukuqonda yeqa ngaphezu kwekhanda lakhe akazi ngisho noluncingayo kodwa kulo ibandla kuwuju edwaleni ukujabula okungakhulumekiyo uyisibusiso esiqinisekileyo
It's an anchor of the soul.
Uyihanga lomphefumulo.
It's our hope and stay.
Uyithemba lethu nokuhlala.
It's a rock of ages.
Idwala leminyaka.
Oh, it's everything that is good.
Okuyikho konke okuhle. Ngakho amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi likaNkulunkulu alisozi ledlula.
But the man outside.
Kodwa umuntu ongaphandle waseKhanani akazilutho ngakho usayilokho ezulazula. Akusikho kusho ukuthi ungumuntu ongalungile angisho lokho angisho ukuthi ngisho nomuntu oseGibhithe ungumuntu ongalungile kodwa yena aze awelele kulelifa nefalelo isethembiso esanikwa ibandla asisilo izwe lemvelo kodwa izwe lokomoya
Royal priesthood.
Ukuba singupriesti obobukhosi isizwe singwele bese ke kulobukhosi lobupriesti obobukhosi isizwe singwele abantu abazuziweyo ababizwele ngaphandle bakhethwe baqoko ababekwe eceleni. Kodwa ke lonke izwe lifile ngaphandle.
And we are led by the
futhi siholwa ngumoya.
Sons and daughters of God are
amadodana namadodakazi kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu hayi ngumuntu kodwa ngumoya
konke
kusothandweni yonke into iboshwa ibe inyanda manje lokhu kuzanyiwe ukuba kufundiswe izikhathi eziningi futhi akungabazeki osiyazi besayethe ngoNkulunkulu abakhulu bashaye kukho kaningi ngokujula kunoma bengingenza mina
The thing I want to try to get to you is this.
Kodwa into engifuna uzama uyiletha kini iloko. Ukuthi umuntu okuKristu enomoya ongcwele ongambekezelela umuntu nxa esephutheni obekezelayo enobubele enokukhuthazela. Nene uyazithoba wethembekile ugcwaliswe ngomoya akahlale khombisa ukuphika uhlala njalo engovumayo. Ngumuntu wehlukile. Akusuye nje umuntu ovele sale saba nakho uma simemezile sasiba nakho thina ama Methodist ongenkathi simemeza sase sisezweni kohle lokho kulungile nami ngiyakukholwa lokho futhi bese kufika bePentecost bekhuluma ngezilimi bona baba nakho wonke wakhuluma ngezilimi wayenakho nami ngiyakukholwa lokho futhi Oga khona kunjalo sithole ukuthi iningi belingakabi nawo niyabo niyabona na.
We are now coming to this great
manje bo manje sesiza kulemfihlakalo enkulu efihlakele ebifihliwe selokhu kwasekelwa umhlaba futhi manje seyembulwa ezintukwini zokugcina kumadodana kaNkuluNkulu. Yakukholwa lokho ukuthi kuliqiniso ukuthi amadodana kaNkuluNkulu ayembulwa na? Ngaphambi kokuba siye ngisho noma yikuphi ake sivule ngale kumaRoma isahluko sesishiyagalombili umzuzu nje ake nginifundele okuthize. Sibone uma lokhu kuyilokhu okuqubukayo kulokho engikhuluma ngakho lapha. Manje sizothola amaRoma isishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalolunye lesahluko sesishiyagalombili samaRoma.
For the earnest expectation, the creation waited for the man.
Ukuba ukulangazela okudaliweyo kulindele ukwambulo kwamadodana kaNkuluNkulu.
With earnest expectations, the whole creation.
Ukulangazela okulindele kokudaliweyo kulindele ukwambulwa. Niyabona ukwambulwa. Yini ukwambulwa na? Ngokwenza kwaziwe umhlaba wonke. Abaka Mahomet ngaleya bayakucinga. Matala onke ndawo zonke bayakucinga. Baphi laba bantu na? Sibene, sibene ukuvunguzwa komoya okunamandla, sibene ukuduma nombane, sibene amafutha negazi, sibene nazo zonke izinhlobo zezinto.
We failed to hear that.
Kodwa sehlulekile ukuzwa lelo zwane elincane lehashazayo elaheha umprofeti owazikhubuzela ngengubo waphuma wathi ngilapha Nkosi niyabona na. Manje konke okudaliweyo kuyabubula futhi kulindele ukwambulwa kwamadodana kaNkuluNkulu. Manje uPawulu uzothi kuqala abeke ibandla lapho lingela khona ngqo. Manje ukuthola isibuyekezo nje ake sifunde futhi. Pawulu umpostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkuluNkulu kuba bangcwele labo ngabangcolisiweyo. AbaseFesu na abakholwa ngoKristu Jesu. Manje ukuze ikilasi lingakukhohlwa singena kanjani kuKristu na? Abe sijoyina ibandla ukuze singene kuKristu na? Ngabe senza amazwi esivumo ukuze singene kuKristu na? Abe siqiniswa emanzini ukuze singene kuKristu na? Singena kanjani kuKristu na?
1 Corinthians 12 chapter. For by one spirit.
Abase Korinte boqala isahluko seshumi nambili ukuba ngamoya munye munye igama elikhulu oia okungumoya ongcwele thina sonke sayobhathizelwa ezweni lesethembiso.
In this promised land, everything belongs to us.
Ulelizwe lesethembiso konke kungokwethu ezweni lesethembiso. Yakubona mfowethu Collins na? Yabona konke ezweni lesethembiso.
When Israel crossed over this
lapho Israel ewelele iJordani engena ezweni lesethembiso walwa wawisa konke. Manje khumbulani kulelizwe lesethembiso lokho akusho ukuthi usugomekile ekuguleni, lokho akusho ukuthi usugomekile ezikhathazweni, kodwa kubika lokhu oh lokhu makujule kucwile. Usho lokhu ukuthi lingelakho.
Just rise and take it. And remember, the only way to get
to the Lord is to be a man of Israel.
When
Ngenkathi u-Akani eba leso sigaxa naleyo ngubo yaseBhabhiloni, isono sasisekamu, nempi yahamba kabi. Nginikeleli leli bandla kulo busuku, leli qembu labantu likahle, likahle esethembisweni sikaNkuluNkulu, linomoya ongcwele, lihamba emoyeni. Iphonsela inselelo noma isiphi sifo kumbe noma iluphu sizi kumbe noma yini khona. Wonke ujoli izokhona ezweni nakho konke ukuphika kwakhe inkolo. Na ubonga banga kolwayo abakhona ukuletha noma yikuphi ukugula kumbe usizi kulomnyango futhi bayophuma lapha bephile saka yebo mnumzane uNkulunkulu wanikeza isethembiso isono sokungakholwa kuphela esingasivimba manje sizokwehlela kulokho esiyikho lesisono esincane emva kwesikhashana Manje abakuKristu Jesu makubekeni umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu na Nkosini uJesu Kristu
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places.
Magabongu uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu, kuKristu ngezibusiso zonke zokomoya.
When we are in Christ, we have
Uma sibuKristu sinezibusiso zokomoya.
Outside of Christ, we have
Ngaphandle kwaKristu sinemizwa.
In Christ we have positive
uKristu sinesibusiso esivumayo kungesizo izinkolo zokuzenzela kungesiyo amacebo kungesikho ukuzicabangela kodwa inqobo nje uma nizama ukuba nithi nisezweni lesethembiso futhi ningekho izono zenu ziyonifumana futhi into yokuqala uyazi uyozithola usumbimi futhi wonke njengoba sikubiza ezweni ukubhixa uyothola ukuthi awunakho lokho okhuluma ngakho
But when you're in Christ Jesus, He's promised.
Uyothola ukuthi awunakho lokho okhuluma ngakho Kodwa uma uKristu Jesu ukwethembise ukuthula kwasezulwini izibusiso zasezulwini umoya wasezulwini konke kungokwakho usezweni lesethembiso futhi usefeni ngokugcwele lakho konke amen kuhle kangakanani pho ake sifundisise ngalokho asikhethela Manje nakho lapho ibandla elikhubeka khona kabi kabi.
According as he has chosen us.
Njengalokho asikhethela kuye.
In who?
Kubani na uKristu?
We find out now back in Genesis.
Siyathola manje muva kuGenesisi lasezambulweni izambulo zeshumi nesikhombisa eshagalombili ukuthi wasikhethela kuKristu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Manje igama ake ngifunde elandelayo Sekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusola phambi kwakhe wasimisela ngaphambili Manje ngifuna ukuma kulelo gama lokumiselwe ngaphambili Manje imiselwe ngaphambili akusikho ukuthi ngizokhetha umfowethu Neville futhi angeke ngimkhethe umfowethu Bill Akusikho lokho Ungukwazi ngaphambili kaNkuluNkulu okwakwazi ukuthi ngubani oyolunga nokuthi ngubani owayengalungile ngakho ngokwazi ngaphambili uNkuluNkulu azi ukuthi wayezokwenzani wamisela ngaphambili ngokwazi kwakhe ngaphambili ukwenza zonke izinto zisebenze endawonye kube kuhle kubo abamthandayo uNkuluNkulu Ngoze athi yena onyakeni ozofika abizele zonke izinto endawonye koyedwa onguKristu Jesu
Let me draw you a little illustration here it's good
Ake nginidwebele umfanekiso omncane lapha kuhle Sibuyela emuva yakholwa ngekhulumile ngakho kancanyana ngobunye ubusuku kumbesa kushaya uGenesis isahluko sokuqala amashumi amabili nesithupha
When God called his name the Lord God it's in the
Ikathi uNkulunkulu ebiza igama lakhe Nkosi uNkulunkulu lisegameni lika Ela Elohim ukuchaza okhona ngokwamandla akhe Wakungekho lutho olunye olwalukhona kepha nguye. Wakungekho moya, wakungekho kukhanya, wakungekho zinkanyezi, wakungekho zwe, wakungekho lutho olunye. WakunguNkulunkulu, uNkulunkulu yedwa qhwaba, uEl Ela Elohim. Manje wenza lokho. Ngaphakathi kwalokho.
Which means that he was a
kwakuyizingxenye ezazichaza ukuthi wayeyi ngaphakathi kwalo Ela Elohim omkhulu kwakuyingxenye kumbe Niyazi kuti ingxenye yini. Noma angikusho kanje kwakuyimvelo. Ukuze nomfo omncane akuthole futhi ngingomunye wabafa abancane ofanele akuthole ngaleyo ndlela. Ngaphakathi kwakhe kwakuyimvelo yokuba ngubaba. Kodwa ukhona ngokwamandla akhe. Akukho lutho lwakhe angaba ngubaba ngalo. Futhi manje phansi ngaphakathi kwalokho kwakukhona okunye ukuthi wayenguNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu yinto ekhonzwayo. Kodwa wayengokhona ngokwamandla akhe. Elohim. Ngakho kwakungekho lutho oluzomkhonza. Ngaphakathi kwalokho wayengumsindisi. Futhi kwakungekho lutho olwalulahlekile kuba lusindiswe, niyabona na? Ngaphakathi kwalokho wayengumphulukisi. Yabo, kodwa kwakungekho lutho olugulayo kuba luphulukiswe, kumbe kungekho lutho olokuba lugule. Manje niyasithola isithombe na? Ngakho izingxenye zakhe, imvelo yakhe yaveza eyikho namhlanje. Abanye abantu bathi pho wayengakumisi ngani uNkulunkulu ekuqaleni na? Uyisilwane esinenhliziyo enonya, kwasho uJoe Louis, lowo osola uJoe kumbe uJeku, niyabo. Wathi uyisilwane esinenhliziyo enonya nje, ayikho into okuthiwa uNkulunkulu. Ukuba yayikhona into enjalo wayeyoba yi-ongi, wambiza ngayo yonke nje inhlobo yamagama, niyabo. Kodwa kungoba nje hleze wayenenqwaba yolwazi oluphezulu lapha, kodwa akanalutho phansi lapha. Manje lokho kulapho-ke lapho okhona, niyabona na? Leli zwi likusho lapha futhi ukufihlile. Uthezi mihlakalo ebifihliwe manje ekhumbulani. IBhayibheli lathi selokhu kwasekelwa umhlaba zilindele ukwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu ukuziveza obala ebandleni. Oh hey, niyakuthola na? Manje ngiyama endabeni yami kancanyana nje, kumbe ngizoletha ngizoya emcabangweni wami olandelayo ngize ngithole lokhu. Manje khumbulani, kuyo yonke iminyaka kaMose, emuva ngeminyaka yabaprofeti, emuva kuyo yonke iminyaka, balindile kwaze kwaba yilezi zinsuku zokuphela ukuba lezi zinto zivezwe obala ngokombhalo. Kunjalo ukuba kwembulwe emadodaneni kaNkulunkulu. Ngani na? Kusukela kwabalahlekileyo kuze kube njengesivivane, njengoba ngishilo, sakhiwa sisondesondela. Njengoba bengihlale ngenza lokhu kuphawula, futhi ngathi uNkulunkulu wenza amaBhayibheli amathathu. Elokuqala walibeka esibhakabhakeni, umgamu wezulu eliphezulu. Senake nawe ubona umgamu wezulu eliphezulu na? Yini umfanekiso wokuqala emgwamweni wezulu eliphezulu na? Ntombi. Yini umfanekiso wokugcina emgwamweni wezulu eliphezulu na? Imbubi ngonyama. Fike wokuqala entombini, ufike wesibili njengonyama yesizwe sakwaJuda, niyabona? Wenza elilandelayo esivivaneni, emuva ezinsukwini zika-Enoke, ngenkathi benza isivivane, futhi bayazilinganisa, angisiqondi. Kodwa ezimpini lapho bekhothama khona, futhi bahambe ngamadolo abo isikhathi eside, futhi bangalinganisa ibanga lezempi. Niyazi ukuthi balinganisa kuphi manje na? Uqonda ngaphesheya kwekamelo lenkosi. Futhi lapho lesi sivivane senyuka, sasingeke sikwazi ukusakha ngakho konke sinakho namuhla, sasingeke sikwazi ukusakha. Sakhiwe saqonda saphakama kanje kuya esihlokweni. Futhi itshe phezulu, itshe lokuvala phezulu alizange litholakale. Abazange babeke isivalo phezu kwesivivane. Angazi noma niyakwazi noma cha, isivivane esikhulu saseGibhithe asizange sibe netshe laphezulu kuso. Ngani na? Itshe lokuvala phezulu lenqatshwa uKristu. Itshe liyinhloko, niyabo, lenqatshwa. Kepha njengoba thina sikhula sisuka onyakeni wamaluthela, unyaka wamabhaptisti, unyaka wamamethodisti, unyaka wamapentekoste, sesiphezulu ngqo etsheni elivala phezulu manje, niyabo. Silindile futhi silangazelele lelo tshe livala phezulu ukuba lihlaliswe indlu isiphelile. alifundanga ine mbhalweni itshele incwadi kusobala siyaqonda lokho kwakukhuluma ngekuyithempeli likasolomoni kepha itshele incwadi selibe yinhloko yegumbi futhi ngisho lokhu kuphela ukunenzela isithombe manje futhi ebhayibhelini siphila osukwini lokugcina isiqongo sesivivane izinhlanzi eziphambene zonyaka womdlavuza kumgamo wezulu eliphezulu esikhathini sokufika kwembube ingonyama itshele elivalayo nasezinsukwini zokwambulwa kwamadodana kankulunkulu ebhayibhelini niyabona ukuthi sikuphi na sisesikhathini sokuphela impela bangaka kade befunda iphepha kuleli viki ukuthi uKrushchev nabanye batheni na o bami ngomumo kanjalo nathi amen simi ngomumo kulungele niyabo o engaka inhlanhla usuku olunje ukuba nje amakristu abeliqondile usuku esiphila kulo wo cabangani umbhali wale ncwadi olubonileyo futhi obonile ukuthi liyobonakaliswa kuphi ezinsukwini zokugcina elindile futhi ebubulela lawo madoda kankulunkulu ukuba asukume ezinsukwini zokugcina namandla kamoya ongcwele ekupheleni konyaka ukwembula izinto eziyimfihlo kusukele ekusekelweni kwezwe ukukukhuphula manje ake sibuyele singene ekusekelweni kwezwe futhi ukuthola isambulo ukubona ukuthi siqinisile noma cha ngethemba ukuthi angizenzi ongcolise kungcwele ngokubiza uNkulunkulu ngobabayi kodwa ngifuna ukubusho ngaleyo ndlela ukuze nikuqonde babayi ubabayi wayefuna abantwana ngakho wenzani na wathi makube khona izingelosi futhi zifika zimzungeze oh lokho kuhle zamkhonza lapho-ke waba nguNkulunkulu izingcenye khumbulani wayengu-el ela Elohim okhona ngokwamandla akhe kungekho lutho nguye kuphela into efika kuqala izungeze kwaba izingelosi waseke izingelosi akukho okunye ezazikwenza ngaphandle kokukhonza zazingenakulahleka ngakho zazingenakugula zazizidalwa ezingafiyo ngakho wayengenakuwabonakalisa amandla akhe okuphulukisa wayengenakuyibonakalisa insindiso yakhe ngakho ngaleyo nkathi ngaphambili manje makukwathi-ke emva kwalokho wathi sizokwenza into ephathekayo ngakho wenza umhlaba futhi ngenkathi enza umhlaba wenza zonke izidalwa zomhlaba wabeke senza umuntu konke okukhuphuka kuvela emhlabeni kuqala ngonoshobishobi kumbe ithekethenge isimo nje senyama esintanta emanzini waqala lapho kusukela kulokho kuya exoxweni okuluhlobo lokuphila oluphansi kunalo lonke esingalithola basho njalo yixoxo uhlobo oluphakeme kunakho konke ngumuntu ukusuka exoxweni kwaqala kwaya esibankweni ukusuka esibankweni kuqhubeke njalo kuqhubeke njalo futhi ngaso sonke isikhathi umoya ongcwele waqala ukuthi uphefumula ukuphila buyafika futhi ukuphila okuthe xaxa futhi into yokuqala okuthile kukhuphukela emfanekisweni kankulunkulu loko kungumuntu awukho osekuko kwabakhona akuzange kube khona kusoze kwabuye kudalwe futhi noma yini engaphezu komuntu ngoba umuntu usemfanekisweni kankulunkulu niyabona na bese umuntu ngenkathi enza umuntu wakhe wokuqala manje ngenkathi enza izidalwa zakhe ezizingelosi wenza umuntu wabadala wesilisa nowesifazane bonke bekokukodwa okufanayo wayeyikho kokubili owesilisa nowesifazane ubulisa nobufazane ngenkathi enza u-Adamu futhi wamfaka enyameni khumbulani uGenesisi wokuqala wenza owesilisa nowesifazane futhi uGenesisi wesibili wayengakabikho umuntu wokulima umhlabathi umuntu oyinyama kungekho umuntu owayengabamba utho futhi alime umhlabathi kodwa nokho wayekhona umuntu omfanekiso wakhe futhi uNkulunkulu unjalo niyabona na wenza umuntu wokuqala owesilisa nowesifazane wabadala mangenkathi enza umuntu wokuqala manje khumbulani ngakho konke wayenakho emqondweni wakhe futhi ngesonto ebusuku ngedlulile kulokho
A word
izwi lingumcabango ophimiselwe. Unkulunkulu wacabanga ukuthi wayeba kanjani unkulunkulu, ukuthi wayeba ukhonzwa kanjani, ukuthi wayezoba kanjani ngumphulukisi, ukuthi wayezoba kanjani ngumsindisi, futhi wathi nje angakhuluma izwi laliba ngokuphela ingunaphakade.
Oh,
uma la madoda nakankulunkulu manje engahle kuphela abambe lelo zwi kanjalo. Uma unkulunkulu ekhuluma izwi kuphelile ngoqobo, angahle kuba walinda ihlelo lezikhathi zokwenzeka kwezinto emilandweni lisho lokho, kumbe umphenyi wezinto yasendulo nabo bonke basho kuba mhlawumbe izwe laliyizigidi nezigidi nesigidi. Angazi lingahle kuba libe izigidigidikazi ezinamaqanda ayisishiyagalombili nezigidigidikazi ezinamaqanda ayisishiyagalombili zeminyaka. Angazi ukuthi laba kade kangakanani.
Unkulunkulu
akaphili ngesikhathi. Akanawo umzuzu owodwa ephukile wesikhathi kunoma enza ngenkathi ekukhuluma. Usenguye uNkulunkulu, akukho sikhathi kuye. Angizange ngikwazi lokho kanjalo, kwazi kwaba ngobunye ubusuku ngokunye ukusa njalo. Iphakade, alikho izolo, alikho ikusasa, konke kuyimanje. Senake ngiqaphela igama ngikhona, akuswe ungangikhona, kumbe ngiyoba khona. Iphakade ngikhona, niyabo ngikhona njalo. Manje kodwa wayefuna ukubeka izinto esikhathini, efanele enze okuzokhonza. Ngakho izingxenye zakhe zakuveza lokhu, waseke enza umuntu. Wasekuthi-ke kulo muntu wayebukeka enesizungu, ngakho manje ukhombisa manje umqondo wakhe omkhulu ayenakho esithombeni kukaKristu nebandla. Akathathanga isihlephu esehlukile sobumba wase enza wesifazane, kodwa wathatha ohlangothini luka-Adamu ubambo. Wasethatha emoyeni ka-Adamu okobufazane wasekufaka kulolubambo. Nxa ubona indoda ezibhathiswa kwesitabane kukhona okuliphutha, futhi nxa ubona owesifazane ofuna ukuzibhathiswa kwendoda kukhona okuliphutha. Niyabo, kukhona okuliphutha. Bayemimoya emibili eyehlukene phaqa, kodwa ndawonye benza umunye obubodwa, labo bobabili bamunye. Ngakho wenza wesifazane nowesilisa, futhi babengeza ukuguga, bengafi, bengabi mpunga nhlobo, bayadla wephuza, babelala njengoba senza nje, kodwa babengazi nhlobo ukuthi isono sasiyini. Manje ngizokwedlula khona lapha nje ngiye kwesinye isifundo kwesinye isikhathi enzalweni yenyoka. Ungukuthi bangicela ukuba ngikuphinde lokho. Kodwa ke ngibone umuntu mumbe efika futhi angikhombisa ukuthi izokwehlukile. Yilokho engifuna ukukwazi nabo. Manje kepha-ke emva kwakho konke lokhu, wathi-ke lapho kungena isono kwenzekani na? Le phezulu ngale yanga phezulu isigidi amamayela ayikhulu lesigidi, kukhona indawo enkulu kangako, futhi lolo luthando oluphelele i-agapao. Njalo uma wenza isinyathelo ngale ndlela lunciphe ngeyintshi, futhi uyazi ukuthi lungaba luncane kangakanani lapho lufinyelela emhlabeni. Luyithunzi lethunzi lamathunzi. Yilokho onakho, yilokho enginakho. Ithunzi lethunzi lamathunzi othando iyagapha. Kukhona okuphakathi kuwe, kukhona okuthize kuwo wonke wesifazane phakathi lapha osedlule emashumini amabili, kukhona okuthize kuwo wonke wesilisa phakathi lapha osedlule emashumini amabili obengalangazelela ukuhlala. Uneminyaka emihlanu kuphela, lokho kusukela eshumini nesihlanu kuye emashumini amabili. Emva kwamashumi amabili uqala ukufa, kodwa kusukela eshumini nesihlanu usuke nje ungumntwana osethombile kuze kufike leyo nkathi. Bese-ke ukhula uvuthwe uze ube namashumi amabili, futhi emva kwamashumi amabili uthi ngiseyindoda impela. Uyakusho nje lokho, kodwa awusiyo. Uyafa futhi uya ulokhu ufa. Kunandaba ukuthi wenzani. UNkulunkulu wakwenza uze ufinyelele kulobo budala, kodwa-ke uzofa. Manje kwenzekani na? Manje uqala ukufa, kodwa phakathi lapho ukhole phakathi kuwo ukuthi ngifuna ukuba neshumi nesishiyagalombili futhi. Manje ngifuna ukunibuza okuthize. Ugubabe, wazale makhulu amahlanu eminyaka edlula, futhi wahlala uyilokhu uneshumi nesishiyagalombili leminyaka ubudala, kuze kube namuhla na. Ukuba ubungezi ukuba suye owasendulo nemicabango yakho eminyaka engamakhulu amahlanu edlule. Ngaphambi kokuba obaba bayizihambi baze bawelele nganeno lapha, futhi wawuyintombi esencane nalolo hlobo lomcabango. Kani ubuyoba ngcono kuba nje uhambe waqhubeka futhi waba mdala futhi waphila amakhulu amahlanu eminyaka. Yaba ukholo kuliphutha. Wena uthi yebo njengamanje ngizizwa ngikahle impela mfowethu Branham. Oh ngineshumi nesishiyagalombili, ngineshumi nesithupha ngizizwa ngikahle. Thando ake ngikutshele okuthize. Wazi kanjani ukuthi unyoko ungophilayo kulo mzuzu uma engekho kulendlu yokukhonzela na? Wazi kanjani ukuthi umfana wakho othandana naye akabulawanga emizuzwini embalwa nje edlule kumbe intombazane yakho othandana nayo na? Wazi kanjani ukuthi ekuseni ungeke ube isidumbu endlini yakho na? Wazi kanjani ukuthi uzophuma endlini yokukhonzela namuhla ebusuku uphila na? Kuyinto engempela engaqondakali kahle. Akukho lutho oluqondakalayo. Woba uneshumi nanhlanu, ishumi nambili, ishumi nesishiyagalolunye, amashumi ayisikhombisa nanhlanu, kumbe amashumi ayisishiyagalolunye, khona yonke into ayiqondakali kahle. Awazi ukuthi umi kuphi. Kodwa nokuyela ngazelele ukubuyela emuva eshumini nanhlanu, ishumi nesishiyagalombili. Yini eyenza wenze lokho na? Manje uma ubuyela eshumini nesishiyagalombili futhi uhlalela ulapho futhi ungalokothi ugule futhi ungalokothi ubungaba nabanye abantu abakanye nawe ngoba buyokhula ukwedlule uyabo? Abantu bebeyoqhubekela phambili kweminye iminyaka futhi ubuyaba ngowasendulo. Buyoba mubi kakhulu kunoma bekuyoba njalo kuba wawugugeke kanye nabo. Kodwa kukhona ukukubizela ukuba ube lapho. Lokho ileyo akapo encane oluncane lelo thunzi elincane likwenza okuthize okungaphezu kwalapha. Manje ngobunye ubusuku kumbe ngokunye ukusa ngelesikhombisa nqonge nkathi umoya ongcwele ngobubele bakhe nomusa wakhe wangithatha ngisuka kulo mzimba. Ngiyakholwa, ngiyakholwa. Yebo noma cha angisho.
And saw those people.
Futhi ngangena kulelozwe. Futhi ngabona labo bantu. Futhi bonke babebasha. Futhi ngibone abantu abahle kulabo bonke esengaye ngababona empilweni yami. Futhi wathi kimi abanye babo babenamashumi esishiyagalolunye eminyaka ubudala. Bangabaphendulwa nguwe. Kumangalisi bedazeluka mfowethu, mfowethu.
Now that is a celestial body.
Manje lo ngumzimba wasezulwini ukuthi nxa sifa asibi intsumansumane siba ngumzimba. Uma besingathi sonke sife, uma ibhomu le-atomu lingasiqhumisa ngalo mzuzu emizuzwini emihlanu kusukela manje, singabe sikhawulana futhi sigonana futhi sidazuluka futhi siqhubeka futhi sidumisa uNkulunkulu. Yebo mnumzane. Futhi umfowethu notadewethu Spencer behlezi lapha, ngikhagele abanye abadala abayizithandani kunabo bonke phakathi lapha, ayoba neshumi nesishiyagalombili, amashumi amabili eminyaka ubudala. Umfowethu Nevini abe ngumfana osemncane, futhi mina ngibe ngumfanyana omncane. Futhi sonke besiyeba nje lokho impela yileli qiniso. Uma ingatyana ithi ikatha iphuma kunina njengokuzalwa ngokwemvelo umzimjana wakho usonteka nemile zigqashaqhasha nokunjalo. Ngiyaxolisa ukusho njalo nina besifazane abasha, kodwa nxa kwenze njalo kunemisipha ephilayo edlukuzekayo. Kodwa uma kufika emhlabeni into yokuqala kudonsa umoya wakho, futhi kukhona umzimba womoya wemvelo ozongena kuleyo ngane ngayo leyo nkathi. Kuyeke nje kuyothatha ikhanjana kugxile ebeleni likanina bese kuqale kuncela. Uma kungakwenzanga lokho ubisi lungeke luze lwehle. Sinake nayiqaphela inkonyane enxa izalo ithi nje ingathola amandla ngokwanele ukuba izimele ngemilenze yayo. Kubani oyitshelayo na? Ihamba iqonde ngqo izungeza unina iqala ukugxila izungeza bese iqala ukuncela. Oh yebo. Ukuba ngenkathi lo mzimba wasemhlabeni ulethwa lapha kukhona umzimba womoya osulungele. Futhi uthi ungathi njelo. Oh haleluya. Futi umale litogoto le semshabeli heli yindu yetu litilizwa ikoya lilindile ngale Sithi nje singaphuma kulo singena kulo waya Ongafuni manzi abandayo ukuphuza awulidingi ithamo lamanzi Ongadli ayisiyo eyothuli lomhlabathi Kodwa ngempela futhi yezwa ngokuthinta futhi chawulane futhi uthando njena kwagonke kuphelele futhi lo mzimba ulinde ngale yawingxenye yawo thathu
you begin your eternal life
ngale uphila kwakho kwaphakade khona lapha ealtare naku lapho qala khona iphakade
oh
qala uphila kwaphakade khona lapha Kona ke uzala ngokusha indodana kaNkulunkulu bese kuthi ke nxa ufa uqala uma ukufa kwakho kushaya kulomzimba nenhliziyo iye ukushaya namasondo anokufa qala kuma ngqi lelo thunzana elalilithunzi lethunzi emzuzwaneni owodwa liba yithunzi lethunzi bese kuthi okulandelayo liba yithunzi bese kuthi okulandelayo liba ngumfimfa okuncane bese kuthi okulandelayo liba ngumfuhlana bese kuthi okulandelayo liba umfula futhi okulandelayo liba ulwandlekazi futhi emva kwesikhashana usuma phambi kwabakho abathandekayo bemi ngaleya
Clothed in the garments of a celestial
Zimbabwe, niyathandana. Seniphenduke nabuyela ekubeni insizwa nowesifazane omusha futhi. Kunjalo impela. Ulinda lapho kuze kube sekubuyeni kwenkosi uJesu. Futhi langa limbe lo mzimbo khasi mlisiwe okwakhe manje khumbulani lo ngumzimbo wasezulwini akusiyo okhasi mlisiweyo umzimbo wasezulwini Futhi langalimbe lo mzimbo sezulwini uyosuka ezulwini ukanye noJesu ukuba ngisho lokhu kini kwabaseThesalonika besibili isahluko sesihlanu kumbe kwabaseThesalonika bokuqala isahluko sesihlanu enye kulezo ngithi kini angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngalabo abaleleyo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalithemba Ngokuba uma sikholwa ukuthi uKristu wafa wavuka futhi ngosuku lwesithupha ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha labo abaleleyo kuKristu kanye naye Ngokuba sisho lokhu kini ngemiyalo yenkosi ukuthi thina esisekhona esisisasele kuze kube sekufikele kwenkosi asikubandulela kumbe sibavimbele igama okuyilona elingcono kakhulu sibavimbele labo abaleleyo
Ukuba icilongo
lenkosi liyakukhala nabafileyo uKristu bayakuvuka kuqala imizimba sezulwini iyehla yembathe yasemhlabeni imizimba ekhazimulisiweyo futhi thina sisekhona sisasele siyokuqulwa ngesikhashanyana ngokuphazima kweso
And shall be caught up together with them to meet the Lord.
Angisayi kuphuza isithelo somvini ngiphinde ngidle ngize ngisidle kabusha nani embusweni kababa wami isidlo somshado ukuba iminyaka emithathu nengxenye mphi uKristu qeda kubusa kwakhe umhlaba wonke jikeleyo uyaphutshiswa amaJuda abizelwa ngaphandle uJosefa uyazaziswa kwabezizwe kumbe amaJuda
When Joseph made himself known to
Joseph ezazisa kubafowabo kwaungekho nowethu ezwizo oyekhona ikathi ethumelanya yazi indaba uJoseph umfanekiso ophelele kaKristu ngandlela zonke futhi ikathi uJoseph ayethumela kubafowabo futhi behla futhi wabheka wabona uBenjamin omncane futhi wababona lapho waseke Bathi ngani lo mfosi sasingafanele ukubulala umfowethu uJosepha amaJuda ebona ukuthi abenze iphutha manje ngekathi uKristu ngekathi ezazisa qobo lwakhe kubo noJosepha wayegcwele kakhulu wakhala cishe akho wamukisa umkakhe nabantwana bakhe ngabo bonke abalindi nakho konke okunye futhi wabathumela esigodlweni kunjalo impela
And then in the presence of the Jews alone,
wase kuthike phambi kwamaJuda eyedwa wathi, "Ngingu Josepha, umfowenu, ngingumfowenu." Kuti ngakho ke bawa futhi baqale ukututhumela bathi manje siyazi sizakukuthola ngokuba sabe lomfo wethu futhi sithe sambuya lomfo wethu futhi manje useyile inkosi enkulu wathi uNkulunkulu wakwenza ngenhloso ukulondoloza impilo ngaleso sizathu impela esenza ukuba uNkulunkulu akwenze ukulondoloza thina bezizwe kodwa bezizwe bawese sigodlweni haleluya. Engatshwenga abafowabo uJosefa wathatha umlobokazi. Nomlobokazi wayengowezizwe, hayi umJuda, kulungile. Manje uqondephi manje na? Emva kokuba sesembethe lo mzimba wenkazimulo nonyaka omkhulu ozofika. Nxa lo mzimba okhazimulisiweyo, lo mzimba wasezulwini, sewenziwe waba ngumzimba okhazimulisiweyo. Ngiyakuthola engikushoyo manje na? Bona ke ngingahamba ngiwele futhi ngithi mfowethu Neville ake nginikeze umfanekiso omncane ngithi mfowethu Humes ake senyukele kubaba hayi namhlanje kuseni uNkulunkulu siyamazi manje ngumsindisi ngomphulukisi akazi bekhona into ethiwa ngokudalwa kwesono lokho akwehlanga kahle kwehle kahle na.
Sin is not a creation.
Isono asisikho okudaliweyo kawo mnumzane isono siyimpendukezela.
There's only one creator, God. Sin is righteousness.
Isono ukulunga kuphendukezelwe.
What's an adultery?
Yini ukuphinga na?
Righteousness.
Ukulunga kuphendukezelwe.
What's a lie?
The truth. Yini amanga na? Iqiniso lihlanekezelwe impela.
What's a curse?
Yini igama lokuqalekisa na? Wezibusiso zikaNkulunkulu ziphendulwe zaba igama lokuqalekisa kuNkulunkulu esikundleni sesibusiso. Isono asisikho okudaliweyo, isono siyiphendukezela. Akusathane wayengena kuzidala isono, kuphela waphendukezela okwase kudalwe nguNkulunkulu. Unjalo impela. Ukufa kuphela kuyiphendukezela yokuphila. Manje qaphelani lokhu, qaphelani lokhu. Kona ke ngizohamba nganyiwe futhi ngizothi mfowethu Humes asithi wena nami nomfowethu Bila nabanye babazalwane sizokwenyukela kubaba hayi uNkulunkulu futhi ngithi sithi ukuthatha uhambo oluncane bafana nani izithandi zintaba ngenkathi yebo impela sasizithanda oh kukhona ezingamamayila izigidi ezimbili zazo le ngale yakulelozwe lisha. Siqhubeke siphume sizulazule phezu kwazo. Izo ilanga usuku ngalunye likhuphukela phezulu. Ngiyonizwa. Besakhuluma mina ngiyakuzwa. Isaiah mashuma isithupha nesithupha kunjalo. Futhi niyazi ngihamba ngiphumelele lapho. Sonke sihamba siphumelele lapho. Iminyaka nje cishe ibe ngamakhulu amahlanu. Uhambo olincane nje isigidi akwenzi mehluko yabo. Futhi manje lokho kuzokala sengathi imbudo kodwa kuliqinisa. Niyabona kuliqiniso ngoba akukho sikhathi iphakade futhi nxa ngiphuma ngiye lapho ngihamba ngahlela lapho futhi niyazi ukuthi ngubani engihlangana naye phandle lapho na ngithi yebo uma engekho uthathewethu George Bruce ngani uthathewethu George sekuyisikhathi eside ngikubonile kubuka sengathi nje uhlala ekhona niyabona na. Angahle abe mdala ngeminyaka elishumi lezigidi kodwa abe eyilokhu esemusha njengoba wayelokhu enjalo nje enwaye othize mhlane futhi ngibuka lapho ingulule ibhubesi ngithi unjani namuhle ekuseni ngulule nyawu njengomthinyane. Oh bengisezansi lapha yangikhuluma nabanye bodadewethu bezungezele lezo zimbali ezinkulu ezansi lapho besisezansi lapho cishe iminyaka engamakhulu amahlanu niyabo sizibuka manje lokho kuzwakala kuyimbude kodwa kuliqinisa. Kunjani impela yileyo ndlela uNkulunkulu akuhlose ngayo. Kuhle ayibusiswe inhliziyo yakho dadewethu George. Awukho ngozi engafika, awukho lutho hlobo. Ngesikhathi sokuhlwa siyokhuphukela esiqongweni sentaba futhi sithi oh babayi uNkulunkulu ngangilahlekile.
Oh,
hayi ngaba senkucucucuni yesono babayi uNkulunkulu futhi wangisindisa. Ngani abantu ozame ukuzokalisa lokho wahlanya. Yebo leyo ndoda eyaloba ivesi yokugcina lalolo. Oh thando lukaNkulunkulu okwalo okwakulotshwe obondeni lwezinhlanya lesikole esikhulu eyazama ukuzokalisa uthando lukaNkulunkulu. Ukuthi wazehlisa kanjani ukuze asindise izoni nokuthi wakwenza kanjani uthando lwakhe olwehlayo ukuba lusindise wena nami. Kuloba ukukhonza izindlela ose azazi lutho ngakho ukhonza ingelosi kuphele kwaziyo imalapho bese ibhakuza samaphiko ayo aye emuva naphambili futhi aphambane haleluya haleluya kodwa omusa nxa sekufike kwazini ukuthi ngangilahlekile futhi manje sengitholiwe ngangifile sengiyaphila futhi Oh, Kulunkulu, ngangiyisoni, ngangiyinkucunkucu, futhi ngangiphansi endaweni yokulahla udodi. Nakho okuhle kunakho konke ukuphila okungakupha khona. Sena-ke naye ezansi lapha endaweni yokulahla udodi, iColgate na, kuyindawo enuka kunayo yonke sengaye ngaba kuyo. Leyo ntuthu endala ingenza ngigule nje ukuyinuka. Ngilele ezansi lapho kuyo yonke leyo ntuthu endala, ugula kakhulu isisu sakho sivele siphenduke emva kokuthatha ucastor oil. Niyabo, ugule lokhu okucakile. Namagundwane gijima konke phezu kwakho ezama ukudlela phezu kwakho. Futhi lokho ngokuhle kunakho konke empilweni. Bese kuthi-ke umuntu mumbe ehle akuxosha akukhuphule. Futhi usukuge ngempela futhi ungasakwazi ukuzisiza. Futhi avele akuxoshe nje abese kuphendula ube ngumfana oneshumi nesishiyagalombili leminyaka obudala akubeke phezulu esiqongweni sentaba yona impela impilo yobusha wo okuhle kuphefumula komoya omuhle kanjalo elimnandi ithabo lamanzi abaqandayo ungake ufune ukubuyela kuleyo ndawo yokulahla udoti futhi na neze 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 uye kuleyo ndawo yokulahla udoti futhi manje kuchaza lokho bangani Uyilokho lo mbono kumbe ukugoqolwa noma kuyini umbono ngizothi umbono ngoba ngesaba lokho kungalemaza umuntu othize ukusho ukuthi uguqulo lokho kwakuyilokho manje kulapho la uNkulunkulu lokho uNkulunkulu akwenzayo ukuletha amadodana namadodakazi kuye manje ngobani laba bantu na bakwenza kanjani benzani laba bantu kufana lokhu na baze bakwenza kanjani na uNkulunkulu ekuqaleni ngaphambi kokuba kuze kwenziwe ingelosi angaki kowaziyo ukuthi ungongenasiphelo na
if he is he isn't god
that's right
so god in his infinite mercy he saw that lucifer would do that if he created this he had put him on a free moral agency that basis and you're still there that's right the tree of right and wrong set before every one of us You make your choice. And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God in his infinite mind saw that. And saw the only way.
Manje nabazalwane bakazikuzintatha ngifuna ukunilimaza. Kodwa kungaba kanjani egameni lezi likaNkulunkulu elilungileyo uke ubeke uJesu engumuntu owehlukene noNkulunkulu qobo lwakhe na? Uma uJesu engathatha omunye umuntu futhi amenze ahambe futhi afe ukuhlenga lo muntu lapha ubengaba ngumuntu ongalungile. Inye kuphela indlela uNkulunkulu ayengakwenza ngayo kwakuyoba ngokubathathe indawo qobo lwakhe. Futhi uNkulunkulu waba yinyama ukuze akwazi ukuzwa izinhlungu zokufa, ukuthatha udosi nokufa kusuke kithi ukuze sihlewe ngokwakhe uqobo. Ingakho eyokhozwa kangaka. Impela wayenguye. Wayengumuntu wazalwa yintombi uMaria. Kodwa umoya owawunguye wawunguNkulunkulu ongenasilinganiso. Uye kwakuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. WayenguJehova uyazibonela, wayenguJehova Rafa, wayenguJehova uyakholwa, wayenguJehova ihawulethi isihlangu sethu, umphulukisi wethu, wayengu-Alpha u-Omega, ukuqala nokugcina, wayeyisiqalo esigcino, wayengokhona, ungokhona futhi uyofika, impande enenzalo kaDavide kanye eziyokusa, ngane wayeyikho konke kukho konke. Uye kwahlala ngokomzimba, ugcwele kobuNkulunkulu. Futhi ukufa njalo kwakuhlala kunodoso olwatinyela abantu. Hawu devil uthi ngikutholile ngoba ulalele mina. Ngikutinyele ngizokufaka ethuneni lelo gazi lemvu lingeke usize neze lelo igazi lesilwane nje. Kodwa uNkulunkulu ekuhlakaniphekeni kwakhe wayazi ukuthi kuyoba khona iwundla elifikayo elihlatshwayo selokwasekelwa umhlaba. Yebo mnumzane. futhi ubona walindela leso sikhathi kugcwale kwesikhathi kuba kufike kodwa ngelinye ilanga lapho leli wundu lifika lo muntu ngisho nosathane wenziwa isiwula umqalaza wathi umoya ngithi nankulunkulu yenza lokhu umoya ngithi nankulunkulu yenza simangaliso futhi mangikubone usenza mangikubone usenza ehe ngizombopha ngendwangu ebusweni bakhe ngikushaye uma ungumprofethi sitshele ukuthi ngubani okushayayo we angilokothi angikhole ukuthi nguwe umfo uma unguye sitshele ngokuqondile ukuthi unguye kanjani yabo konke kanjalo o sitshele ukuthi unguye akawuvulanga umlomo wakhe wamkhohlisa-ke waqalaza kumfundi wafuthi wathi bengakhuluma kubaba wami futhi beyongithumelela olegiyoni abayishumi nambili bezingelosi kuba bengifuna ilata kuzwanga lokho niyazi uma uyiyo uma uyiyo o lowo akusuye ngani mbuke opha heyi abanye benu mabutho hambani ngapho nimphimisele ebusweni bakhe aphimisa mbhinqa mhluthula intshebe ebusweni bakhe Oh, akasiyo lotho lowo akusuye ngizomcinyela ngodosi lwami mfana ngizomkhuphulela lapho ngikutholile manje lapho ememeza okugcina eli eli nkulunkulu wami nkulunkulu wami loko ungumuntu ungishiyeleni na ensimini yasegetsemane ugcobo lwamshiya niyazi wafanele afe njengesoni wafa isoni niyakwazi lokho unezoni izono zakhe kodwa ezami nezakho lungena lapho-ke loluthando ukuthi wazithatha kanjani ezami oh haleluya ukuthi wazitha kanjani ezami futhi wayelapha kawuvulanga umlomo wakhe umtinyeni wathi uyazi ngikholwa ukuthi lowo bekungumuntu ojwayelekile nje akazalwanga intombi ngoba ngimtinyele ngodosi lwami futhi nangoyeza wamshaya ngodosi lwakhe kodwa leso kwakuyisikhathi esibi mfana kodwa ncukanga leyo nkathi udosi lwakhe angeke sakwazi ukuphinda atinyele kusukela ngaleyo nkathi walushiya phakathi lapho udosi lwakhe wavuka ngosuku lwesithathu futhi wathi ngangifile sengiyaphila futhi ngiphila kuze kube phakade nginesithuthuzo zokufa nehayidese yebo mnumzane wehlule ukubona ukuthi lowo kwakungubani futhi ngoba ngiphila nani niyophila akukabonakali ngelinye ilanga ezinsukwini zezintathu kumbe ezine emva kwalokho emva kokuba esenyukele kubaba wabuya khona-ke abanye bathi o uyi ufanele ukuthi useyisipoki usefanele ukuthi useyinto esasipoki lowo mfo futhi thina ubone yena ubona umbono ngabo ube nguye ngempela ujesu wathi angibone izandla zakhe nakho konke ngizonitshela uma kuyikho wathi ngilapha wathi ninawo inhlanzi nesinkwa ngapho na nginikezeni isamishi futhi bamlethela isamishi futhi wama lapho walidla wathi manje ngabe umoya uyadla njengoba ngidla na ngabe umoya unenyama namathambo njengoba nginakho na niyabona na wathi nginguye ngilokho futhi upawulo wathi akabonakali ngempela ukuthi luhlobo luni lo mzimba esiyoba nalo kodwa siyazi siyoba nomzimba onjengowakhe ngabe wake waba nawo lowo mzimba wokuzibonakalisa kankulunkulu esimeni sobutu na yebo mnumzane ngenkathi efa ibhayibheli lasho ukuthi wa isabizona somuntu futhi wayesogweni futhi washumayela emiphefumulweni esekuboshweni haleluya wakwenzeka kanjani na wayenemizwa yokuzwa wayenemizwa yokulalela wayenemizwa yenkulumo washumayela ngalolo hlobo olufanayo lomzimba engawubonayo leyo ekhazimisiweyo ngobunye ubusuku washumayela emphefumulweni eyayisesihogweni engaphenduwanga ekubekezeleni ezinsukwini zikanowa kodwa ngenkathi evuka ngephasika kwakungena kwenzeka kuba lowo mzimba ubona ukubona ngoba udavide umprofeti wawubona phambili angiyikushiya umphefumulo wakhe ehayidese futhi angiyikuvuma ongcwele wami abona ukubola ngisho inyama yami iyakuhlala ngokwethemba ngoba angiyikushiya umphefumulo wami ehayidese futhi akayikushiya ongcwele wami abona ukubola futhi emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili ngaphambi kokuba kungene ukubola lokho kuzibonakalisa kankulunkulu esimeni sobuntu lowo mzimba wahamba woshumayela emphefumulweni eyayiseboshweni engaphendukanga ekubekezeleni kwezinsuku zikanowa wavuka futhi nokubona sekwembethe kungaboli futhi uweba futhi wadla futhi wasitshela ukuthi wayengumuntu haleluya siyombona kanjalo-ke mfowethu Evans kuyoba ngaleyo nkathi lapho eyohlala khona ehlaleni sobukhosi kadavide haleluya Kunga leo nkati lapo sewe tesenyuga manje. Ngetata uhambo kaje na awe siwele izintaba. Iminyaka isiketi ni abo izi nsuwezi mbalo nje. Imizu zimbalo nje. Siuhamba siwele lapo. Sikale sizunga zilapo. Futi kufika isikati so gusha. Niazi ito kutala. Niazi utatewetu utu wati. Mati tatewetu utu gusha. Ubugu pisonga isi skati na. Angzangi kubona. Iyi kubona kwa gimi senga hati. Biku imizu zueli shumi nentani. Oh loko sewe iminyaka isi nkulonga nezimbile. Dhuli mfoti prene. Uzizo unjani na, empeleni awuko onga guzo ngapande kukuba agathi. Again iti, uzani lapa bafana nge nkumbisa, nonke ugutizi bazalwane, bazalwane bama batande gayo. Na nku umtombo wa manzi lapa amnandi kuna onke senage na wapuza. Futu, sizo tola itamo elimnandi elibandayo. Geo fika pezu lapa futi zikitole skuruwa zika, kasama kilepizi, futi tonke siyo talapanti lapo sisile. Kwa ima ngalisa loko na? Kwa iloko impela, kwa iko nje. Sauti la nganja loko na? Sikwazi nganja anina?
God. Before the foundation
Ukulunkulu,
of the world.
Apango kusegula kwezwe. Wasimisela ngapambi. Oba nina. Abo awasezwe ndese tembisi.
Predestinated us to the.
Misela ngapambi ili. Ukuba sibe ngabantwana ngo Jesu Kristu. Njengaloku kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Goze kutuso ikazimulo yakhe. Goze simtuse njengoba asho waye lokho ke uNkulunkulu sifuna kumtusa.
Praises of his glory.
Tuswe ikazimulo yakhe yomusa wakhe. Asiphe wona ngobuhle ngayo othandiweyo uKristu siyamukelwa.
In whom we have redemption through the blood.
Yesi nawuhle ngakuye ngegazi. Ukuthethelela kwezi Wela ngibuyele simweni sobuntwana kodwa ngifuna ukuma ekutheni izono lapha umzuzu. Izono nikena ukuqaphela lokho na. Niyazi uNkulunkulu asilahli isoni ngokona. Usilahla ngokuba isoni. Uma isoni sibhema isigazu, awasisoli ngaso, siyisoni nakanjani? Niyabona? Niyabona?
He don't have any sins to center on.
Asina zono, isoni asinazo, siyisoni nje. Niyabo asina zono kodwa nina sono nina eningama Christ.
You know sure he's talking to the church.
Yakta phela pho ukhuluma ebandleni.
Keep her straight.
Yalqondisa niyabo. Kusithelela kwezono sina senza isono. Kodwa isono siyisono nje. UNkulunkulu asitheteleli. Manje wena uthi yebo siphumela bazadubula umuntu uzokwenza njani ngalokho na lokho akusiyo umsebenzi wami angisiyo umguquli ngingumshumayeli umthetho uzobheka nalokho bangabaguquli baye yebo uthi siphingile lokho ngokomthetho lokho kuphakathi kwaso nomthetho angisiyo umguquli angibaguquli abantu ngifuna ukubaphendula ngingumshumayeli niyabo umsebenzi wami ukumisa kuNkulunkulu. Uma sonile, lowo ngumsebenzi waso, siyisoni. uNkulunkulu sihlahla ezingeni eliphakeme. Siyisoni oqala nje, silahliwe kuqala nje. Asizange sifinyelele ngisho esisekelweni sokuqala, asikho ndawo. Siyisoni oqala nje. Sinazono, siyisoni. Wawungeke uphume uthi, lokho okungaka ngobusuku, nalokho okungaka akusibo busuku. Ha, kungobusuku bonke. Ngobusuku nje bonke, yilokho uNkulunkulu akushoyo. Unjalo siyisoni nje kwaphela. Manje senza lokhu okungaka ngobusuku lobu, ubusuku bangempela obukhanyayo khona lapha. Yazi kodwa nje kungubusuku konke kwaphela yabo. Ngangeke ngithi lokhu okungaka ngokukhanya khona lapha chabo, ngokukhanya konke nje yabo, ngokukhanya nje ungeke usho ukuthi kungakanani yabo. Kodwa uma siyibala imnyama kulokhu, ngakho ke kukhona ubumnyama kukho.
So sin.
Ngakho izono sinokuthethelela kwezono zethu ngelakhe ini igazi elinqabileyo ngokwendebo yo wakhe ukhohlwa kanjani na ngoba sifanele senza okuthize ukuba sithethelelwe izono zethu na yini eyakhe na Musa. Hey, angilethi lutho ezingalweni zami Nkosi. Awukho engingakwenza, akukho lutho engangingalwenza. Bukani, wakumisela mina ngaphambili, wangibiza, wangikhetha, angizange ngimkhethe, wangikhetha, wakukhetha, wasikhetha sonke. Asimkhethanga, uChristu wathi aningikhethanga nganikhetha wathi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala nakho konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi futhi akukho namunye wabo lahlekile kuphe ndoda nayo kulahlwa ukugcwalisa umbhalo niyabona wathi kepha konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi oh ngishiwa isikhathi kakhulu anginjalo na futhi angaphumi inhlobo kulokhu angakayi kulokhu nokho Ake ngisheshise kufanele ngifinyelele kokuthize khona lapha masinya manje siyasheshisa. Kufanele ngibuyele kulesi simo sobuntwana umzuzu nje. Oh, lezongithithelela nje oko nje okomzuzu na. Ake sithole lokhu lapha abanye balaba bantu bavela le eGeorgia balapha obusuku ba namhlanje kuphela ayibusiswe inhliziyo yabo. Manje mfowethu waseGeorgia naseTexas nanoma ungakuphi lalelani kuleli. Ivesi lesihlanu ake sithi kulibala kulo imizuzu emibalwa. Wasimisela ngaphambili ukuba
What does the word unto mean?
Lichaza ukuthini igama ukuba? Igama ukuba. Lichaza ukuthi okuthile kwakuza ku ukuba. Ngiya emthonjeni. Ngiya esihlalweni. Ngiyumja ukuthola lokho na. Ngiya edeskini.
Now he predestinated us unto the adoption.
Manje wasimisela ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando okungeyakhe qho. Ubuhle bukanani na? Awungubuhle bukabani? Ukulunga kwabani na? Bakhe qho. Ubuhle bentando yakhe qho. Manje yini isimo sobuntwana na? Manje angithole lokhu manje angazi noma angeke ngibe nasikhathi sokuqeda lokhu kodwa ngizokushaya eseke uma kukhona umbuzo ungangibuza kamuvanyana ngesinye isikhathi emlayizweni othize lalelana isimo sakho sobuntwana akusikho ukuzalwa kwakho isimo sakho sobuntwana singukubekwa kwakho
When you were born again, John,
ngenkathi uzalwa ngokusha uJohane uqala ishumi nesikhombisa ngiyakholwa.
When we are born,
uma sizalwa ngomoya kaNkulunkulu singamadodana kaNkulunkulu. Kodwa sakumiselwa ngaphambili, manje nakho engizama ukuba nifinyelele kukho okwala madodana osuku lokugcina niyabo oko niyabo.
We were predestinated.
Samiselwa ngaphambili ukuba sibe nesimo sobuntwana. Manje nakho lapho esikhona manje yilokhu okulimaza amaPentecost kancane athi izalwe ngokusha ibonge inkosi nginomoya ongcwele kuhle ngumntwana kaNkuluNkulu kulungile kodwa nokho lokho akusikhona ekikhuluma ngakho niyabo nami selwa ngaphambili kuba nibe nesimo sobuntwana isimo sobuntwana ukubeka indodana ngisondela kakhulu kulokho ngoba uBheki ungitshele ukuthi ngisondela kakhulu kukho anikwazi ukuzwa emuva ngisondela niyabo umntwana bangaki abayaziyo imithetho yobuntwana eTestamenteni elidala na ngebala nibukile ngenza nayizalwa ngikholwa ukuthi nginakho kwenye intshumayelo kuyini lokho jini uyakhumbula kusetapeini
Oh,
kwakuyini lokho na ngike ngakuthinta kuyo. Oh, yebo nginayo izweni isimo sobuntwana sabantwana.
Now in the Old Testament when a child was born in a
manje eTestamente elidala lapho umntwana ezalwa emndenini wayengumntwana ngenkathi ezalwa ngoba wayezalwa ngabazali bakhe wayeyindodana yomndeni futhi eyindlalifa yakho konke. Manje kodwa lendodana yayikhuliswa ngabaphathi abaseGalatiya isahluko sesihlanu evesini lesishumi nesikhombisa kuya kwelamashumi amabili nanhlanu kulungile wayekhuliswa ngabaphathi abakhulisi abafundisi manje isibonelo nje kuba ngangizale indodana sithi ngingubaba futhi leso sizathu kwiKing James bangaki abake bacabanga abafunda ngawuxake kabi kwihumusho iKing James kwathi ekhaya likababa wami kukhona izindlu eziningi ikhaya izindlu eziningi niyabo ngempela ezinsukwini iBhayibheli lahunyushelwa uKing James ikhaya kwakungumbuso embusweni kababa wami kukhona izindlu eziningi Hayi ekhaya izindlu kodwa wayebizwa ngobaba walombuso babena wasebhayibhelini impela ebhayibhelini kungaleyo ndlela Hawa baba, waende pulaze likhulu libanzi elingama mayela inkulungwane kumbe okunye okuthize. Waende sicoko sabantu bahlala ngapha, waende zandla ezikashiwe ezihlala ngapha ukunakekela izimvu, waende ezinye ngapha unakekela izinkomo, waende ezinye ngapha ezazenyukela ezindaweni ezingasenhla phezulu lapho kude ngekhulu lamamayela, futhi waende ezinye khona ngapha zinakekela izimbuzi, futhi waende ezinye zinakekela iminyozi nezinto ezihlukene. Wayenombuso omkhulu impela, futhi wayegibela imbongolo yakhe encane, futhi agibela zulazule kulowo nalowo, futhi abone ukuthi babeqhuba kanjani ukugondo kwezimvu nakho konke kanjalo. Wayengenasikhathi. Aningizwa uma ngihamba ngiqhele lapho ngizokuhlala emuva lapha. Ngizwa kahle manje lapha na. Waphelani, wayegibela ahambe futhi asuke ahambe ezama ukunakelela umbuso wakhe. Ngakho manje ufuna leyo ndodana izoba indlalifa yakho konke anakho. Indlalifa. Futhi nxa sizalwa embuso likaNkulunkulu ngoJesu Kristu, siyizindlalifa yezulu, izindlalifa kanye noJesu. Ngoba wasindawo wethu, waba yithina isono ukuze thina sibe nguye ukulunga, yabo. Uba yimina ukuze mina ngibe nguye, yabo. Izindlalifa kanye naye. Kulungile manje nikukhumbule lokho kulona lowen.
Now remember, God predestinated you by foreknowledge that you were coming.
Manje khumbulani, uNkulunkulu wani misele ngaphambili ngokwazi ngaphambili ukuthi nani iza kulokho. Wonke umuntu yaqonda phakamisa isandla sakho, yabo.
God by
uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili wani misele ngaphambili kubanize ezweni lesethembiso. Yini izo sethembiso kumKristu namuhla na? Amisa nje isandla sakho uma wazi. Sethembiso ngesilu nesabantwana benu kubo abakude. Futhi kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ukuthi ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu namadodakazi enu. Futhi ku-Isaya 29:12, kuyisiyalezelo phezu kwesiyalezelo, umuthwa phezu komuthwa ngomuthwa, lapho ingosana, lapho ingosana, bambisisa lokho kuhle. Yebo, ngezindebe ezinkingizayo, lake ezinye izilimi, yakukhuluma kulaba bantu. Futhi lokhu ngokuphumula, ukuphumula izwe lesabatha engathi bayongena kulo. Futhi ngenxa yakho konke lokhu abayikuzwa, kodwa bajanquzisa amakhanda abo basuka bahamba, kepha abathandanga ukukuzwa. Niyabo impela, kwakuyini na? Impela nje njengalabo bantu ababelokhu besukele bevele eKhenani kumbe bevele eGibhithe, kwenyiwe njalo kudabula ehlane, futhi babeseduze impela, basondela ngokwanele ukuthi baze banambithe amagilebhisi aphuma ezweni. Fwethu, lapho lawo madoda afuna ngikuwocise lokho, lokho okukumahebheru esithupha. Ngakwenza kanjani na? Oh, angamakholo athiyeke emngceleni, awasoza wele. Angeke awele. UJesu washo bathi obethu badla imali ehlane. NoJesu wathi bona bonke bafile. Leyo nto yehlukanisa. Bona bonke bafile kunjalo. Wathi kepha mina ngisinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Umuntu odla lesi sinkwa akasoze afa kunjalo. Yebo, mnumzane nokuphila phakade uma edla lokhu. Yilo umuntu okuphila ovela ensimini yase-Edeni. Manje niyabo, laba bantu bakhuphuka basondele kakhulu. Niyabo, uma uqaphela amaHebheru esithupha, kungesikho kubuyela kulokho, kodwa kumaHebheru esithupha, laba bantu bake benziwe bahlanganyeli, basondela kakhulu, futhi banambithe isiphiwo sasezulwini. Bahlala bazungeza, bakubonile ukuphulukiswa kwenziwa, ababonile abantu besemandleni kaNkulunkulu, bazibonile izimpilo ziguqulwa, kodwa bangeke babeke isandla kukho. Khabo mnumzane, khabo mnumzane. Futhi banambitha amandla ezwe elizayo. Futhi uma bengazama ukuba babuye bazivuse futhi baphenduke, lokhu sebezibethelele indodana kaNkulunkulu kabusha, bathelela igazi ezimelwane abangcweliswa ngalo ngowasebandleni elikholelwa ekungcwelisweni. Loko kuhle ngesi ngakho kodwa awuhambi uye kude ngokwaneleyo niyabo yebo mnumzane ihlale labangcwelisa yebo impela babe nenyoka yethusi ne-altare lethusi nakho konke phandle lapho kungcweliswa kodwa bangena ePalestine kuba baphumule zange bukani ngale kumayiperesini akazange asho yini ukuthi okunye ukuphumula unkulunkulu wadala usuku lwesikhombisa wasebanika ukuphumula ngosuku lwesikhombisa kwenye indawo wakhuluma ngosuku lokuphumula futhi namuhla kudavide ngakho banika okunye ukuphumula zani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza yenani kulokhu ukuphumula ngokuba thina esingene kulokhu kuphumula siphumulile emsebenzini yethu njengonkulunkulu wenza kweyakhe ngesabatha impela nanto isabatha lakho ukuphumula nakho ukuphumula kwakho kwangempela kulelizwe lesethembiso moya ongcwele wesethembiso sabantu futhi kungani beyofuna abashumayeli abafundisiwe ababonisa ulwazi olukhulu abayovumela bagqoke izikhindi futhi bagunde izinwele zabo futhi bapende umlomo nendoda egembulayo futhi iphuze utshwala futhi ikhuluma amahlaya futhi baqhubeke baziphathe kanjalo futhi bazibize ngamalungu ebandla ngaye bayothatha into enjalo futhi bakwenqabe kuhola kukamoya ongcwele kani ibhayibheli lathi izibalo likankulunkulu libukhali kunenkembe sikahlakathi zombili elihlabela kwahlukane ithambo lahlukela imicabango yenhliziyo yebo ngisho nemicabango yengqondo futhi uma sithanda izwe kumbe izinto zezwe uthando lukankulunkulu alukho ngisho nakithi abaningi ababiziweyo bayingcosana abakhethiweyo ngokuba isango lincane nendlela yencingo eyisekuphileni futhi kepha bayingcosana bayakuyifumana abaningi bayakuza kimi ngalosuku futhi bahlale phansi embusweni kwasho ujesu no-abrahama o-isaka nojakobe ngebantwana bombuso bayolahlelwa ngaphandle futhi bathi nkosi asikwenzanga yini lokhu ngegama lakho na asishumayelanga yini na besingesiwe yini udokotela usibanibani nomfundisi usibanibani na angizange nginazi sukani kimi nabenzi bokubi ngangingenazi akusuyanga othi nkosi nkosi oyongene kepha yilo owenza intando kababa wabo sezulwini kuye ongenayo nakho la ukhona ukungena kulelizwe lesethembiso singene kanjani kulona simiselwe ngaphambili kulo ibandla ngokwazi ngaphambili kwankulunkulu limiselwe ngaphambili kukuphi na odumweni lwakhe ngomusa wakhe enkazimulweni nokukhonza nenkazimulo kankulunkulu ubabayi ehlezi emuva lapha ekuqaleni ekhona ngokwamandla akhe kungekho lusho olumzungezile wafuna into ezokhonza ngakho wanquma ngaphambili futhi wamisela ngaphambili ibandla futhi ngaphambi kokusekelwa kwezwe futhi waloba amagama abe encwadini yokuphila yewundlu ngenkathi behlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuze babonakale enkazimulweni yakhe nasezindumisweni zakhe ekupheleni kwesikhathi lapho kuyobuthelwa zonke izinto kulowo muntu oyedwa uKristu Jesu udumo yilokho lokho nje yi futhi yilokho lapho impela mfowethu dewethu ungale wothi ukhudliwe kulokho uNkulunkulu ngomusa wakhe wakukhetha wakubiza uNkulunkulu ngomusa wakhe wakukhetha wakungcwelisa uNkulunkulu ngomusa wakhe wakukhetha namandla akhe okubhaphathiza wasekubeka kulelizwe lokuphumula labo abangene kulokhu kuphumula uphumule ekwedukeni kwabo baphumule emsebenzini yabo njengoba uNkulunkulu enza kweyakhe banentokozo engakhulumekiyo futhi bagcwele inkazimulo umuthi wokuphila uyahluma kubo banokubekezela ububele buvu ukukholwa okwenziwe ukukhuthazela ukukholeka ubumnene ububele nokunjalo umuthi wokuphila uyahluma kubo ngoba ithemba labo ligxile kuKristu Jesu ubufakazi bukamoya ongcwele bufakaza ngezibonakaliso nezimangaliso zilandela abakholwayo lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lapho behamba baphulukisa abagulayo bakhipha amadimoni bakhuluma ngezilimi babona imibono futhi bahamba noNkulunkulu bakhuluma noNkulunkulu akwadebelo ngabagudluza babambelele bebheke bekhohlwa lezo zinto ezadlulileyo bajonge emgomeni wokubizwa ukukhuluma phezulu kukaKristu Jesu nakho lapho bekhona nakho lapho bekhona lelo yilelo bandla afike kanjani lapho no ungeke uthi cha nkosi uyazi ngelinye ilanga ngaqala ukubhema izigazi futhi ngawa ngase ngicabanga ukuthi ngiyo o cha Ukumisela ngaphambili wasibiza futhi lapho simlandela kulapho sithi khona uNkulunkulu sasilahlekile futhi siphelile sasingenawo ngisho umqondo ngisho ukuzisindisa sasiyimvelo yengulube sasiyizingulube ukuqala nje phuma uye ehokweni lezingulube bese ubuka ingulube endala yensikazi bese uthi manje buka lapha ntombi endala ngifuna ukutshela ukuthize kuliphutho kuba uphuze amanzi angcolile.
You say, oi, oi.
Now that's just as much as you have of saving your own self.
Manje lokho nje kufana nokuthi unokuzisindisa wena kunjalo impela. Uthi ntombi, awufanele ukugqoka izingubo ezinjalo, ufanele ugqoke ngobunono, ufanele wenze lokho. Awufanele ukuya awufanele kubana lamaphathi amakati, awufanele kubhema ugwayi, awufanele ukwenza lokho. Nomzana awufanele ukuphatha lokho, uthi hoyi hoyi, mwakwa hoyi hoyi, ehe hoyi. Bazi lokho nje kuphela. Yebo ngizokwazisa ukuthi ngifana nje nawe, hoyi hoyi. Yabo, bengabe kuhola kukamoya ongcwele. Ukuba iBhayibheli lasho ukuthi uma uthanda izo kumbe izinto zezo uthanda kaNkulunkulu yalukho ngisho kuwe. Yini abenza babe ngabazuziweyo na? Isizwe esingcwele. Enzeni na? Ngeleni phuma kulelozi. Seniwele kwelinye izwe. Ufiyele kanjani laphana? Lelo izwe sethembiso. Sobona sethembiso na? Uya kuthi ezintwini zokuphela kusho uNkulunkulu nyaka uthi lo moya wami uyo yonke inyama. Ngamoyamuye thina sonke sizabhaphathizelwa kuleli zwe elilodwa lesethembiso. Amen. Afowethu lodade wethu, haleluya. Ngokumhlobo wenhliziyo, kungekho mona, kungekho butha, lutho. Angikhathali uma umfowethu eduka kunandaba ukuthi wenzani uyohamba umfune. Nami ngayofuna umfowethu esikhathini esine side esadlula wayedukile. Umfowethu wasemncane wathi kimi wathi liyeke lelo shinga lihambe, liyeke. Ngathi uma ngike ngifike endaweni lapho enhliziyo yami ingamzwela umfowethu, ngakho ke kuyisikhathi sami ukuba ngiye e-altare ngoba sengiwile emseni. Ngathi ngizohamba inqobo nje uma esenawo umphefumulo emzimbeni wakhe futhi ngiyombamba ndawo-ndawo nje ngasemqeni. Yebo mnumzane, futhi ngambamba, haleluya, ngambuyisa. Yebo mnumzane, usebuyele emhlambini ngokuphepha manje. Yebo mnumzane, waye weduka njengeza impela. Ngesikhashaneni esedlule ngenkathi ngibonele owesifazane ompofu omncane ehlezi lapho nephoyisa eliphatha isifunda la ngibiza lathi kungani befanele ukuba ugqoke ibhantshi elimbambayo lokuvimbela uhlanya. Lathi uyampopa nje usangene ikhanda. Bambeka ehotela bafika. Ngathi kulungile. Lathi iphoyisa eliphatha isifunda lathi kungani Billy, ngilazi kahle kakhulu futhi ngalazi kusukela ngisengumfanyana. Lathi makukhona engakwenza ukuba ngikusize. Ngathi kulungile. Lathi ungamsiza na? Ngathi khabo kodwa yena angamsiza. Ngathi umzuzu nje. Akho bamkhiphela lapho futhi ngenkathi ehamba esikhashaneni esedlule ngokuthula. Akuyini na? Samthumelela umkhuleko. Amen. Waye bathi uyafuna ukuthola udokotela na? Besho kumyeni wakhe, uyafuna ukuthola udokotela na? Wathi udokotela ngeke amenzele lutho futhi kunjalo. Uyahlanya. Udokotela ngeke amenzele lutho. Wathi themba lethu kuphela lingukufiyela lapho. Futhi wathi bhila angikuqondi lokho. Ngathi angikubhekile kuba ukuqonde. Niyabo, angikubhekile kuba ukuqonde. Kodwa hoyi, nama ngikuqondi. Ngabo kodwa mfowethu, uNkulunkulu ezulwini, ngangingekho ngaleya ngesi sikhathi, okuthize kuyangilandela. Amen. Kwakungesikho ukuthi yingoba ngangifuna ukuza kodwa gabo, okuthize kuyangilandela. Ngoba ngaphambi kokusekelwa kwezwe, uNkulunkulu wakumisela ngaphambi, haleluya, ukuthi siyoba ngabakhe kulo udumo lwakhe lekazimulo. Lalelani, labo ayebazi ngaphambili wenzeli na, ubabizile. Ngokunjalo na? Ngabe wakubiza na? Yebo. Wakubizelani na? Wakwazi ngaphambili. Labo ayebazi ngaphambili ubabizile. Labo ababizile balungisisile, ngabe kunjalo na? Nalabo abalungisisile ubakhazimulisile. Amen.
That's what the Bible
says. Labo ayebazi ngaphambili babizile zonke izizukulwane. Labo ababizile usebakhazimulisile vele. Yini, ake ngifunde umbhalo lapha, kulungile. Wabamisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwabakuhle kuye uqobo, ukuze kuthi usinkazimulo yakhe. Neutral.
Who's a good toy?
Does it play? Goza sayera pepe ngani apagate hela kunyela pambili na madona bakhe bayotazuluka aba baba futhi ngelosi sithi bakhuluma ngani na bakhuluma ngani na kube wayicaca kamnande ndodaneni yolahleko bengilahlekile lena indodana yami ibilahlekile futhi manje sitholiwe ibifile futhi siyaphila futhi lethani sithole likhuluphanisiweyo ingubo yethu kunazo zonke indandatho futhi niyifake emnweni wayo futhi masithi akumangalisi lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye kanye amadoda nakankulunkulu enanele ngokujabula lapho ebona icebo lensindiso unkulunkulu eloba igama lakho encwadini ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Manje wena uthi uCalvin wakholwa into enjengaleyo. Ngemkholo wangu uCalvin.
Calvin
wayengumbulali. UCalvin wabulala indoda ngoba yabhaphathisa egameni likaJesu. Wayeyishinga. Edinga ukuphenduka qobo lwakhe yebo mnumzane. Kodwa akushoyo mayelana nezinye zezinto wazishoyo wayeqinisile. Ungakodwa isenzo sakhe umuntu obulala umuntu ngento enjengaleyo lokho kubi kabi. Lokho kuyisono. Kulungile. Awuvamisa kithi. Oh, again me, angisitholanga leso simo sobuntwana sitholile na.
Am I too late?
Ngabe sengiphuza kakhulu na? Ake sibone ukuthi leli washi lithini phezulu lapha sinesikhathi esingakanani. Kulungile ake sithathe nje imizuzu elishumi ngenxa yabantu abavela kude. Boka isimo sobuntwana. Ake nginikhombise ukuthi kwenziwelani manje. Ubaba nombuso omkhulu ugibela zungeleze manje usenendodana ezelweyo ujabule kakhulu lo uNkulunkulu ngakho niyazi ukuthi lo baba wenzani na uthola umkhulisi obedlula bonke umphathi niyazi ukuthi yini umphathi anazi na nguthisha wesikole uthola uthisha wesikole obedlula bonke ngamthola ezweni lonke futhi ke siyahamba manje lalelani futhi uthola uthisha wesikole obedlula bonke ngamthola. Akavele nje athole ishinga ufuna umfana wakhe abe ngamalanga mpela awafuna abantwana bakho babe ngaleyo ndlela na mpela ubedlula bonke ongabanika yena yeyomnumzane ngakho uma umuntu wemvelo acabanga lokho ucabanga ukuthi uNkulunkulu bacabangelani abantwana bakhe na obedlula bonke ngamthola. Ngakufuna umuntu ozobaqotho manje akamuntu ufuni umuntu ozothi manje buka ngeke junior yenza nje noma yini oyifunayo sithandwa.
Yebo
baba, ehe, uza kahle impela ungumfana okahle. Athi kumbambatha emhlane nothi sigqokweni sakhe, khabo khabo. Lo mfana ngaxoshwa njengamanje impela. Ufuna umuntu ozoba neqiniso. Uma lo mfana eza kahle mtshele, uma engenjalo mtshele ukuthi yini okuliphutha. Futhi uma ubaba wasemhlabeni acabanga lokho, ungemthandi umuntu ozoba qotho kuwe uthisho wesikole abeqotho ngabantwana bakho na impela. Yebo, cabanga ukuthi uNkulunkulu ucabangani futhi uyazi thina sazi, uyazi. Sinomkhawulo, singesho, kepha ungongena siphelo futhi uyazi. Ngakho niyazi ukuthi ubaba wenzani na? Akazange athi ngizothola upapa angibhekele abantwana bami. Kanjalo akazange athi ngizothola umbishopi, khabo, khabo. Akazange akwenze lokho ngoba wazi ukuthi upapa uyoba nephutha, uyoba njalo nombishopi yabo. Akazange athi ngizothola umbonisi kaze lonke kuba abheka amabandla ami, qhabo qhabo.
Athi manje
wena. Yilowo owayengumphathi wakhe, ehe, ukukhulisa abantwana bakhe, kulungile. Pho ungazi kanjani ukuthi umoya ongcwele uyakwazi? Ukhuluma ngezinto zomuntu. Wazi kanjani ke ukuthi ukhuluma iqiniso na? Ngawubona umoya ongcwele ekhuluma ngezindebe ezikhuluma iqiniso ncamashi ngaso sonke isikhathi ebikezela futhi kufezeka ngokuphelela impela njengoba washo uSamuel khona ke uyazi ukuthi lelo iqiniso kuza kahle ngoba uNkulunkulu wathi uma ekhuluma futhi akushoyo kungafezeki ningamuzwe ngoba anginaye kepha uma ekwenza yebo khona ke mzweni ngoba anginaye yabo. Nakho lapho khona ukwenza kanjalo. Manje khona ke uhamba ejikeleza. Manje ucabanga ukuthi lo mphathi wayengathini uma wayengenyukela kubaba abese ethi abantwana bakho baziphatha kabi kabi. Ngiyakutshela lo mfana wakho uyimbuka ulova angikaze ngimbone umfonji. Wo, uyazi ukuthi wenzana? Leyo ntombazane yakho. Oh, we angazi ukuthi uzowenzani ngayo. We. Yebo uyazi ukuthini ibukeka nje sengathi izipende konke njengamanye la alamantombazane ngale ya iFiliste. Yebo mnumzane ufuna ukwenza njengoba enza nje. Ndodakazi yami. Yebo ndodakazi yakho. Ilokho umoya ongcwele ozokusho ngebandla namhla.
No wonder we can't have a revival.
Akumangalisi singakwazi kuba nemvuselelo, niyabo.
Now that's true.
Manje iqiniso lelo.
What about your son?
Uthini ngendodana yakho na? Eh? Into efanayo.
What?
Yini?
Yebo
yazi. Ubuhlala usho ukuthi lezo zimvu zifanele zeluselwe kulelo dlelo enhla lapho kulokho kudla kwezimvu enhla lapho. Yebo yazi ukuthi yenzeni? Izigqubele zansi lapho kuleyo nqwaba yokhula. Yavele yazishisela lapho yase izilahla zonke kuleyo mfudlana yaziyeka ziqubele zizungeze kuleyo nqwaba yokhula zidla leyo miyezane emidala futhi zihlupheka ngangokuthi azikwazi ukuphuma lapho.
Pastors who deny the power of that.
Labo ngababishopi, abelusi, abaphika amandla akho.
Well, I tell you the truth.
Yebo, ngiqinise, angazi ngizibona izimvu ezithuka izanya kangaka empilweni yami. Akuthandi lokho, qhabo. Futhi uyazi ukuthini? Lezo zinkomo enhle lapha, uyazi wazitshela ukuba zidle lowo luseni enhle lapho, uyazi ukuzenza zikhuluphale, yebo. Uyazi ukuthi zinikani, babo? Lolo khula nsimbi oludala, yebo. Ibeza bajoyini izinhlangano nakho konke, awukwazi ukubona okufuze lokho empilweni yakho, awukwazi ukubona kunje kuyo yonke impilo yakho. Uyazi ukuthi yenza ini? Hamba ephumele ngapho, ibhema isigazo esikhulu, qethuke.
He's got his wife with him. She's wearing shorts.
Igayi nomngayo ugqoke izikhindi njengoba kwenza amaFilisti nje phandle lapho. Yep.
That's kind of message.
Yilolo hlobo lombiko umoya ongcwele ozolithatha mela nebandla namuhla. Manje ucabangani ngalokho na? Leso isimo sobuntwana. Wenzani na? Wasimisele ngaphambili thina esimweni sobuntwana.
He gave us the Holy Ghost.
Usinika umoya ongcwele kodwa lindani umzuzu isimo sobuntwana yilokho esikhuluma ngakho isimo sobuntwana yebo uyazi ukuthi yenzani umbishop uyafika ngelinye ilanga futhi washo yayinenkonzo encane yokuphrukisa izathu lapho nobishop uyafika umunye umfo wethu uyafika futhi wayekhulekela abagulayo futhi wathi kuyeke lokho yebo baba umbishop ngizokwenza lokho ungabambisani oqhabo baba umbishop impela ngeke futhi lapha ngiyafika ngiyitshele iqiniso liphuma ezweni lakho impela niyabo nanti ngiyifundele imithetho yakho ngakho impela okufanele kwenziwe futhi ayilaleli yathi lokho ngokomunye unyaka enye indoda na esinye isikhathi lokho akusho mina nakho lapho okhona yalo manje le uqiniso mngane manje nibone yini lapho ibandla ligeja khona kubekwa kwalo ingane singenayo imvuselelo ingane singenazo izinto eziqhubekayo na Joshua uthi kati ngikufuna ukhona phakathi lapha kubekwe indawo yakho ngokwesifanekiso sokuzokwakhiwa indawo yakho ibekwe lapha khona lapha wena ngena lapha kati futhi uhlale lapha
Benjamin
wena ehlela khona lapha futhi manje nonke nina hlalani niqhele emngceleni wamaFilisti noJoshua uyabuye lapha bonke bangale kumaFilisti benedili elikhulu elidala besina nje bephezulu kanjalo futhi bonke besifazane bependa konke futhi besina bezungeza futhi benesikhathi esikhulu noJoshua wenowa ikhanda lakhe wayesethi manje ini manje ilokho impela nje okwenzekayo akusibobonke siyabonga uNkulunkulu akusibobonke kodwa baningi kakhulu Bulungile manje kwenzekani ke ngale yonkathi na yilokho okwenzekayo Umcabangi lo muntu umoya ongcwele ekhophoza phambi kukaBaba nxa ezosho lokho na oh hey ngamtshela kodwa akalalelanga ngamtshela lokho futhi ngamvumela afunde khona lapha encwadini nganginomfundisi omncane ufika amkhombise ukuthi uJesu Kristu ungoyizolo namuhla naphakade Futhi uyazi ukuthini uvumela omunye walabo belusi bezimbuzi abadala beze ngapha futhi bamtshele ukuthi lokho ngokomunye unyaka niyabo futhi wayenuka kabi kabi ngenkathi efika lapha ya enuka iphunga lembuzi uyazi izigazo futhi uyazi nokunjalo enuka kabi kabi ngenkathi efika ngapha niyabo Kodwa ngiyakutshela lo melusi wezimbuzi wayenezimendlela ezanele siphasele kuye ukuba ngiyakutshela uma ubungabhala igama lakhe ephepheni belingathatha umbiko olanda ngaye ubungathatha ingcenye yekhasi ukwenza izikhundla zakhe yaye mnumzane ngempela bayamthanda lapha yakuleloze kodwa ngiyakutshela ngempela akakwazi ukwelusa izimvu yilokho kodwa ngakho Vele angangilaleli kusho umoya ongcwele. Ngizamile ukumtshela ukuthi wena nguye izolo namuhla naphakade kodwa uzovele angakwenzi. Uyigwala elikhulukazi kwesangayo ngawabona impeni yami. Nebandla selimenze umbonisi umbishop kanjalo kanjalo bonke abantu bayamlalela. Futhi ke uyazi ukuthini? Bathatha labo banento endadlana ezantsi lapho bayibiza ngetelevision uyayivula into endadlana kanjalo nalabo besifazane bayafika futhi baqhubeke yonke inhlobo yezingubo eziphakathi nendawo nje. Futhi uyazi iningi lamadodakazi akho liphat.
Oh,
impela cha, yabo. Uthi yebo, anjalo yebo, ayakwenza. Wi. Amanye awo akhayela imvuselelo baba, amanye awo ngempela ayayifuna, amanye ngempela awo ahamba emgqeni. Amanye awo ami leqiniso ngempela ngamandla onke kuleluzwi. Amanye angazi ukuthi kwenziwe njani, akude phandle lapho. Uyazi ukuthi amanye enzani na, ehlekisa ngawo bethi ayisichayeke nje samahlaya. Yebo, lokho kumenza azizwe ephatheke kabi. Kodwa manje ake siguqule isithombe. Manje ubaba indodana yakhe ingumfana olungileyo. Oyise khona khona ngokulinganisene nanga umphathi umoya ongcwele noma yipi indlela ongakuyo umoya ongcwele athi ngizohamba umphathi wathi ngimntwana wathi ngizohamba nawe ngo ngizohamba nawe ngo oh iqhuma liphakeme kabi kabi indodana ngizohamba nawe ngo ngiyakwethemba uma ngiqala ukukhathala uyophakamisa isandla sami phezulu futhi angibambe ngime. Kodwa ukukhona amabhubesi phezulu egqumeni lapho. Akona ndaba inqobo nje uma ukukhona macala onke akwenzi nomncanyana umehluko ngihambisana ngqoli kanye nawe. Ukhona inhlupheko phezulu lapho ingamadwala abushelelezi. Angikhathali inqobo nje uma wena ubambe isandla sami ngizohamba nawe ngqo ngizohamba nawe ngqo. Oh uyazi ukutheni uyihle wayevamise ukukwenza lokho yabo. Lokho kuhle yebo mnumzane. Wenyukela esiqongweni segquma lapho. Oh wathi uyazi ukuthini baba? Indodana yakho ifana nhle nokhambo lufuze imbiza endala. Yona ngokoqobo ifana nawe nse. Lonke izwi olishoyo ithi amen kulo. Ngayiphenyisa ngale Bhayibheli ngelinye ilanga futhi lathi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Uyazi ukuthi yathini? Yakhazuluka yaphotha izandla zawo phezulu emoyeni yayisithi haleluya amen. Oh futhi uyazi lasho lapha ezwini lakho uyazi lapho wena owathi imisebenzi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iyakuyenza. Yebo ngiyakukhumbula ngilobela lokho indodana yami. Yebo ngiyakukhumbula ngiloba lokho. Oh ngikathi ibona lokho yavi yadazuluka futhi yagxuma phansi naphezulu impongoloza. Haleluya Nkosi khipha lonke izwe kimi ngenze ngibe njengalokho. Yebo mnumzane nazo zonke lezo zinto ezenzile. Oh, baba wakusho, ngiyajabula ngaleyo ndodana, leyo indodana enhle. Kulungile, phosa iso kuye iminyaka embalwa, ubone ukuthi iza kanjani nokuthi iphumelela kanjani. Emva kwesikhashana iminyaka yedlula, kube kanjani na? Oh, hey, khule ngisho nasemseni. Oh, hey, ivele ikhoza amahlathi. Ngiyakutshela ngempela ngani ithatha lezo zivu iziphathe nje njengoba wenza nje. Ayisoze iziphe ukhwelo solwandle. Ayisoze iziphe ukhula ntsimbi. Nxa zifika zizungeza zithi sifuna ukujoyina ibandla ithi valani umlomo wenu anikuthini lokho. Ngabe umnumzane nakho enidingayo phendukani babhaphathizwe yilowo nalowo egameni likaJesu Kristu ukukhuthuzela kwezono zenu nakwemukela isiphiwo sikamoya ongcwele. Yebo mnumzane kulapho ekushiloyo. Oh ngabe ngempela iyakusho lokho? Yebo mnumzane impela iyakusho. Kuhle yileyo ndlela nje engaliloba ngayo. Yileyo ndlela nje elisho ngayo. Yebo mnumzane. Amanye awo athi hlalani emzini eJerusalema nibembathiswa amandla avela phezulu umoya ongcwele aze afike phezu kwenu ibe ngofakazi kimi eJerusalema, eJudea, eSamariya nasezingxenyeni ezinkulukazi zezwe. Ngenkathi ufunda lokho yampongoloza, haleluya, yilokho elikudingayo. Niyazi ukuthi yenzani? Vele izehlisele ezansi ngqo lapho zize ziwuthole kuphela, ihlala nazo ngqo. Futhi uma ziqala ukuqophisana ithi wo 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 ake nime kancane ziziphatha kanjalo ke izimbuzi hayi izimfu yabo. Oh ngezinye izikhathi zithi kuyitetemela kancane kodwa ithi kuzimbambatha emhlane kancane ithi ake nime kancane. Kulungile iyazi ngempela ukuthi zilawulwa kanjani izimfu. Yebo mnumzane ngiyakutshela. Yazi ukuthini? Ngibona umbishop omkhulu sibanibani eyitshela ukuthi ingeke yeza kuleli dolobha futhi ibambe umhlangano.
But you know I kind of led him.
Kodwa uyazi ngithe ukuyihola ngathi hamba noma kanjani yabo. Umunye wela mathebu futhi ungawadedeli aphume sahamba noma kanjani. Bahamba bawayela kulamado lobha lapha bathi yebo singeke sisipho. Futhi uyazi uDevil wehlela lapho wathi ngiyakubhejela ngingayivimbela ingangeni kuleli dolobha. Ngathi angeke kwenzeke. Umangichela kutai hamba, izo hamba, nyakupechela ibizo hamba. Kabo, 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 ngizo ichela. Ngizo kwesela futi ngiti manje nonke, bapateli, bami nonke, sanganani ndaonye. Anifuni na yote leo chisagelu endala lapa. Gonke loko kupulugiso kutala kukankulunkulu na leo tendale ngumondu elu edlula. Emuva na bapostoli, eminyagini edlula uyazi kuti loko akusizi emva lapo. Ezama kuzipalo lukula ntsimbu lutala yonke into enjalo. Ziko to uyazi kutini ya kubega ya konda ezanti lapo noma kanjani. Yakubeka yakonde zanti lapho yase ikale kuphosela ngaphandle uluseni kusukela futhi uyazi ukuthini lezo zimvu zaqala ukudla zikhuluphele ziyaqhuma yebo mnumzane ngikathi benokuphulukisa nemihlangano futhi uyazi iningi lalabo bafokazi abancane bayaqala ngani babonile ukuthi uma bethole isithunga esikhulu sefolishi njengalolu luseni uyazi ukuthini benzeni ngalo ngalimnandi kabi zathi zaphumela ngaphandle komakhelwane zathi thathani lokhu lokhu amabhungu namatshitshi ama lapho yebo mnumzane njengalokhu khona lapha nakho khona lapha niyabo pendukani nje ilona lo mphathiswa egameni ka Jesu niyabo nithola umoya ongcwele kungakwalo othandayo makeze lapha abone ukuthi iBhayibheli lathini niyabo futhi nje banesikhathi esikhulu ezansi lapho.
Oh,
le indodana yami lo ngumfana wami kuhle ucwa ukuthi isivuthwe ngokwanele na yabo impela injalo kwasho umoya ongcwele. Ninike isivivinyo mfana ngayivivinya ngalendlela ngayivivinya ngaleyondlela iphose phansi yagula ngifake ngaphansi ayishaya ngayiyekelela devil enze konke kuyo angakwenza ibuye ikhuphuke nje futhi ifika ngokufanayo nje niyabo ikhuphuke futhi ngiyenze yagula ngenze lokhu ngayiphose sibedlela ngayikhipha lapha futhi ngenze lokhu ngenze lokho ngiyenze yaphendukelwa ngumkayo ngayenza yaphendukelwa umakhelwane bayo ngaphendula konke lokho akwenzanga nomncane mehluko. Ngabona ngibulala ngomethemba ngibulala umndeni wayo ungathatha lokhu ngenza lokhu ngenze konke lokhu ngenza lokhu lokho okunye hayi lokhu imempo ngakuba ngibulala lokho ngiyakumkhonza ngowami. Oh yebo ngikholwa ukuthi sifanele kumbizela ngaphandle endawo thizeni endaweni ekhethekileyo bese siba nokubekwa kwendodana. Manje ngikathi ubaba eTestamente elidala waqonda ukuthi indodana yakhe yayisingena ebudodeni futhi yayimiselwe isikhathi sokuba sesimeni sobudodana ukuba bazala bengumntwana kodwa nxa beyindodana ngayo leyo nkathi. Kodwa ke abasoze baba ngaphezulu kokuba babe ngumntwana nje indodana ejwayelekile nje baze bavotwe futhi bakhombise ukuthi bayini. Lapho ke uyibizela ngaphandle ngaleyo nkathi. Manje nakho lapha sikhona bandla. Senilungele na? Manje sesihamba hambile isikhathi wonke umuntu lo munwe wakho ninze uphefumulo wakho bese uqhutha inhliziyo yakho okomzuzu nje yabo. Manje sizobeka ibandla. Manje nxa ibandla lifinyelela kuleyo ndawo uthi abakwaManase nina ningaba ngapha. Ephraim wena ngapha. Bese ke ithatha ikhiphela endaweni ethize. Kwenza ubaba futhi uyihlalisa phezulu kwendawo ephakemeyo enjengale futhi uba nomgqubo futhi bonke bafike bazungeze futhi athi ufuna wonke umuntu azi ukuthi lona ngumntanami futhi ngibeka indodana yami futhi ngifuna noma ngubani ukuba azi kusukela emva kwalokho ukuthi igama layo ngiyayivunulisa imvunulo yokhethekileyo kuyo. Futhi ngifuna nazi ukuthi igama layo liyefana tse kunoma yiliphi isheke njengoba linjalo igama lami. Ingumntanami ngiyayemukela ibe indodana emndenini wami nakuba ibe indodana yami lokhu yazalwa. Lokhu yemukela umoya ongcwele ibe indodana yami. Kodwa manje ngizoyibeka ngokwendawo eyiyonayona egunyeni. Ukucoshayo ukucoshiwe. Ukucoshayo ukucashiwe. Futhi ngiqinisele ngithi kenini uma nithi kulomuthi uma nithi kulentaba asuka futhi ningangabazi etizweni yenu kodwa nikholwa ukuthi enikushilo kuyakwenzeka ningaba nakho enikushilo niyabo nakho lapho ukhona nakho lapho ukhona niyabo. Indodana yami bangaka wazi ukuthi isimo sobuntwana ukuthi babe yamukela indodana emva kuba isifakazisile ukuba naye muphi umuntu owake wafunda iBhayibheli ukubekwa kwendodana. Manje uNkulunkulu wenza into efanayo endleleni yakhe ngenkathi ethatha uJesu emenyusela entabeni ukuguqula isimo. Wathatha uPetru, uJakobe noJohane phezulu lapho lokho ngofakazi abathathu basemhlabeni. Kwakukhona uJesu, Mose noEliya noNkulunkulu phezulu entabeni. Lapho bema phezulu lapho entabeni. futhi into yokuqala uyazi babheka noJesu wakhazi muluza phambi kwabo akunjalo na angaka wazi ukuthi lowo ngumbhalo na wezani na wamvunulisa ngengubo yokungafi futhi wathi izingubo zakhe zakhanya njengelanga akunjalo na nefu labasithi beza futhi uPetro noJohane nabanye bawa ngobuso babo futhi babheka futhi nakho uMose noEliya bekhuluma naye noMose wayesefile futhi wembelwe ethuneni elingenaphawu eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili noEliya wagibela inqola wayezulwini eminyakeni engamakhulu amahlanu ngaphambi kwalokho kodwa babesalokhu belapho lapho babekhuluma naye yabo wayekhuphule uJesu ukuba ababone ukubona ukuthi kwakumelana nani bona lapho emkhombisa lezi zinto futhi bakhuluma naye babe nengxoxo naye kwase-ke kwathi-ke nje uPetro angabheka emuva futhi nokukhazimula kwase kusukile kuJesu babona uJesu yedwa lezi livela kulelo vulase lithi lo uyindodana yami ethandekayo yizweni igama lawo lifana nokuthi elami nje manje izweni yilokho emukelwe ebudodaneni kumbe amadodana abekiwe manje kulapho-ke la uNkulunkulu ezama khona ukuthola ibandla lePentecost encwadini yabase-Efesu yabo ngabe nina niyaqonda na sekufanele sivale ngoba isikhathi sesihambile kakhulu yabo abantwana sebeyozela futhi bengifuna ukwehlela lapha kuleli vesi khona lapha kodwa ngikwazi ukwenza kuze kube sesevesini leshumi nantathu yabo ingxenye yokugcina nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesethembiso sizokuthola ngesonto lokho yabo bukani manje kanjani ukuthi yini okusingenisayo nokuthi sigcinwa kanjani yilokhu kodwa manje ukubeka unjani na kala uzalelwa embusweni ngomoya ongcwele angaki abakwaziyo lokho na kulungile okulandelayo umiselwe ngaphambili kukuphi na esimweni sobuntwana yini leyo na umiselwe ngaphambili ekubekweni oh dadewethu Scott ngikholwa ukuthi yikho ehlezi lapha akusuwe obusekhaya enhla namhlanje imfundiso ihamba ijikeleza ndawo ezweni ngokujikeleza ezingxenyeni ezehlukene zezwe ngizwile ngayo okuningi ukuthi uJesu laba emhlabeni ehamba-hamba emzimbeni uyangena futhi wenza lokhu lawo amanga umoya wakhe ongcwele ulapha futhi uzama ukubeka ibandla lakhe ukubeka ibandla lakhe ohlelweni alibeke ezweni lesethembiso ukuze bangene ukuze zonke izitha zixoshwe zikhishwe abakwamanase angeke balithathe izwe lakhe ngeke ngaba nenkonzo yokuphulukisa nxa ingxenye ye nxa ngihamba ngiphumele lapho bese ngishumayela ubhaphathiso wegameni likajesu kristu nabazalwane bakazinkozintathu bethi o ungomdala kajesu yedwa futhi ngeke ngawelela ngapha futhi ngibe nokuphulukisa kankulunkulu nxa ingxenye yabo ithi ukuphulukisa kankulunkulu kulungile neningi labo lithokozela izimangaliso zenkosi futhi lithi kuhle ngikhole ngokuthi umfowethu uBrenham ngumprofethi kodwa ake nginitshele uthize inqobo nje uma umoya uphezu kwakhe futhi ehlukanisa uyingeku yenkosi kodwa imfundiso yakhe ibolile ayilungile ubani kodwa wake wezwa ngobuphukuphuku obungaka kuphakathi kokuthi ngokankulunkulu kumbe akusikho kankulunkulu kunjalo kuphakathi kokuthi konke ngunkulunkulu kumbe akusuye unkulunkulu kungaleyo ndlela kodwa uzobonakho kanjani umona sengagcini umhlabathi wakhe u-Efrayimu engagcini umhlabathi wakhe ugade engagcini umhlabathi wakhe uBenjamini engagcini umhlabathi wakhe bonke bagijima ngaphandle lapha namafilisti nakho konke kwingxube evange sizobeka kanjani na kodwa sizalwe ngomoya ongcwele thina sonke ngabe kunjalo na sizalela kuphi na simiselwe ngaphambili bese-ke emva kokuzalwa simiselwe ngaphambili esimweni sobuntwana kube sibekwe emzimbeni kakristu niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na yini umzimba kakristu na abanye abapostoli abanye abaprofeti abanye abafundisi abanye abavangeli nabanye abelusi ngabe kunjalo na siyabizwa kuwo abanye baneziphiwo zezilimi ukuhunyushwa kolimi ukuhlakanipha ukwazi izimangaliso ukusebenza kwezimangaliso zonke lezi ziphiwo ezahlukene futhi manje benzeni na bathi ukuzejwayeza lokho kancanyana ini kuteteleka sengathi angazi ukuthi yini oyedwa uyasukuma akhulume ngezilimi nomunye aqhubeke ekhuluma mu into efanayo umshumayeli ozothi eshumayela ebiza e-altare nomunye asukuma akhulume ngezilimi no haleluya udumo kuNkulunkulu uma umshumayeli kwenzeka eqhubeka nomlayezo wakhe egcotshiwe lapho-ke abantu bathi umhlubuko omdala niyabo kungoba bafundiswa ibhayibheli lathi umoya wabaprofethi uthobela umprofethi uNkulunkulu akasuye wesiyalo yalo nxa ngimi lapha kumbe umfundisi lapha ngaphansi kogcobo lukaNkulunkulu akunandaba noma ngabe ufuna kangakanani ukukhuluma ngezilimi yathula uNkulunkulu aze aqede lapha khona-ke uma ukhuluma ngezilimi kungeke nje kwaba ngokuphindaphinda umbhalo ngoba uNkulunkulu wathi ningathemelezi kodwa ngumlayezo oqonde ngqo kothize ngibuze kwesinye isikhathi bekumune wakho kwesinye isikhathi lapho umoya ongcwele kwake kwenzeka phansi kokwahlukanisa watshele othize waphindaphinda umbhalo njalo njalo wabatshele ukuthize kwakuliphutha ngabo nokuthize babekwenzile nokuthize okufanele bakwenze kumbe ukuthize kwakufanele kwenzeke kumbe into efana naleyo ekunjalo na kunjalo ukukhuluma ngezilimi nokuhunyushwa uma ekhona ebandleni okhuluma ngezilimi nomunye kuhumushe makusho lokhu makuthi umfowethu nevile asukuma akhuluma ngezilimi nelo mfowethu lapha ahumushe athi tshelela umlisa lapho ukuthi izolo ophume lapha wase enza ubekungafanele akwenze manje udokotela umtshelile namhlanje ukuthi benomhlavuza hamba ulungise leyo nto ubuye uze lapho kubuyisane uNkulunkulu umlisa uthi impela iqiniso lelo khona-ke uNkulunkulu nawe kodwa sizokwenza kanjani ngale ndlela na niyabo nje kuyibu noma ikanjani akukho kubekwa nhlobo manje lokho yini yabo abase-Efesu bazama niyabo bayakugeja lokho niyabo bawukhetha kanjani simisele ngaphambili ukuba sibe nesimo sebuntwana samadodana manje bangakaqondayo ukuthi ngiqonde ukuthini phakamisa isandla sakho simo sobuntwana sizalelwa emoyeni kankulunkulu impela semukele umoya ongcwele futhi simemeze abababa haleluya udume unkulunkulu siyibo kunjalo singabantwana kodwa singefike ndawo asikwazi ukubhaxabula amafinisti buka ubilly graham emi laphayana lo kwamahamed ethi kufakazise buka ujeko emi ezansi laphayana lo mphika unkulunkulu kulelo bandla likakristu likhawulane nomphika unkulunkulu phandle lapho futhi tata isandla ofanele ukuba umkristu futhi ethawulana nodevil njengojohn lewi nomcabange okhululekile futhi waze wathuka unkulunkulu futhi wathi yayingekho into ethiwa unkulunkulu noma kanjani kusuke nje nezinto ezifana nalokho nebandla abazibiza ngebandla likakristu bechawulana naye futhi bevunana ngomfowethu jeko sizokwenza kanjani noma yini na amapentekosta amaningi awo aphambele naye lapho wonke umshumayeli ezweni lakithi befanele ukuma uzwane ngozwane naye futhi athi uNkulunkulu thumela amandla akho ehle niyabonakho lapho esikhona lapho lingeke labekwa khona u-Efrem akafuni ukuhlala omunye wabo uwelela ngapha sithole umanase efinyelela ngapha nje ethi oh hey inkosi ngipha insimu enhle yokusahlamba bese-ke lapho kufika ngapha ugadi wathi yebo manje ake nime kancane ngifanele ngilime izinhlamvu ze-oti kodwa ngizothola kusahlamvu futhi haleluya niyabo awuhlangane ngalutho nokusanhlamvu uthola izinhlamvu ze-oti i-oti yindima yakho okufanele uyilime awufanele ukwelusa izimvu nxa ufanele ukwelusa izinkomo uNkulunkulu ufuna ukubeka ibandla kodwa bonke bafuna ukwenza into efanayo haleluya futhi ungeke ubatshele utho ngakho qhabo qhabo basenaleyo mvelo yobumbuzi ngumgumgumgumgumgumgumgumgum niyabo ngeke ubatshele kunjalo banda kusinikiso leyo na futhi ungeke ubeke ibandla niyabo ibandla lifanele ukuba limiseleyo ngaphambili esimweni sobuntwana sabantwana lapho khona umuntu uNkulunkulu angathatha umuntu amenze indodana emndenini futhi amnike ukuthize lokho kuqala hlola lokho bese ubona ukuthi kuyikho yini ibhayibheli lathi hlolani umoya lo muntu usho into ethize kuhlole bese ubona ukuthi kuyikho yini uma kuyikho impela qhubeka nakho nqo bese uthi inkosi sithumelele okunye yiba ulokhu uqhubeka niyabo yiba ulokhu uqhubeka nje aze wonke umfo athathe indawo yakhe khona-ke uzobona ibandla likaNkulunkulu liqala ukuthola indawo yalo ungale nkathi-ke la amafilisti eyohamba eyokweseka khona izikhindi ziyoshabalala izinwele ziyokhula zehle ubuso buyogezwa izigazo ziyolahleka kunjalo Hai bale kale kungene manje ne ala makhulu nxa sino Ananiya no Safira nehlazana labo yebo mnumzane uzobona nxa lelo bandla lingcwele limandawo nye emandleni akhe bebekwe ngokwendawo eyona yona njengamadodana kaNkuluNkulunkulu abekwe esimeni sobuntwana ibandla elinamandla limilapho ekazimolweni yalo oh yilokho akuzelayo niyabona ukuthi engakanani bazalwane ningeke nabuthana ngisho ndawonye embhalweni futhi naye mupho umuntu naye mupho umuntu ongakwazi ukubona umbhaphathizo wamanzi ebhayibhelini egameni likaJesu Kristu kuphakathi kokuthi uyimpumputhe kumbe kukhona okungalungile engqondweni kunjalo futhi kulapho-ke la impi enkulu ikhona ngizotshela noma yimuphi umuntu ozongilethela noma yimuphi umbhalo lapho noma ngubani ake abhaphathizwa khona kunoma yiliphi elinye igama ngaphandle kwegama likaJesu Kristu ebandleni elisha kumbe uma wayebhaphathiswe noma ngayiphi enye indlela wayefanele aphinde abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kuthole umoya ongcwele woza ungikhombise ayikho into enjalo awukho umyalo onjalo ngenkathi uJesu esho laphaya ngakho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathise egameni likayise indodana nomoya ongcwele uyise indodana kwamoya ongcwele akukho nokukodwa okuyigama namunye wabo Petro waphenduka kuzo izinsuku ezilishumi kamuva wathi phendukani babhaphathiswe yilowo naloyo egama likaJesu Kristu kukhuthele kwezono futhi ndawo zonke ebhayibhelini futhi-ke napa abanye babhaphathiswa ezansi lapho ngenye indlela ngujohane ukho kuphenduka nje upawulu wathi nifanele niphinde nibhaphathizwe futhi nifanele nize futhi kodwa sibhaphathiswe ngumuntu omkhulu ongcwele ujohane obhaphathisa ujesu longile yivangeli leli Moya kaNkuluNkulu lona obuzokwambulwa kimi ngumpostoli wenkosi futhi uma ingelosi ivela ezulwini ifika ishumayele noma yini ekunye angifunde lokho iBhayibheli lathi uma inge uPawulu wathi uma ingelosi ivela ezulwini isho noma yini okunye umbhishophi umbhishophi omkhulu papa umbonisi noma ngabe angaba yini uma ishumayela noma yini okunye ngaphandle kwalokhu engilishumayeze khona makabe ngoqalekisiweyo Akukho asinawo imikhuba enjalo qha umnumzane uvele ayikho nje into enjalo wena sibesekeke niyabo kungani abantu bengakuboni lokho na kungani abantu bengeke bakukholwa lokho na niyabo omunye uyihlaba esikhonkosini lapho ngqo jini kumiselwe ngaphambili impela ngani Na, gonke baba ngiphe khona kuyo ini zakimi. Kukanjalo impela. Gonke baba ngiphe khona kuyoza kimi. Yini indaba ngami mina ngizama ukuthola lapha nakho lapha esikhona. Kulungile. Ake ngifunde nje leli verse futhi ngizobekese nginitshela ukuthi uPawulu izinto ezi wona umlayezo engiwushumayele kulo busuku nakho uPawulu akusho ngokumiselwa ngaphambili empaphathisweni wamanzi egameni likaJesu mpaphathizo kamoya ongcwele ukuhlelwa ebandleni nokunjalo nakho akusho ngiyamangala etshela lamaGalathiya ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emuseni kaKristu Nginamahloni kakhulu ngani ngamanye amazwi ukuthi nivumela omunye angene anisonte nidede kulokho niye kwelinye ivangeli. Elingesilo elinye. Kuphela ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuvimbela ivangeli likaKristu. Ukuvimbela ivangeli langempela likaKristu. Kodwa qaphelani. Manje khumbulani ngoba nguPawulu wacindezela wonke umuntu owengabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu kuba ezaphinde abhaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu. Bangaki wazi ukuthi iqiniso lelo? Bangaki abaziyo ukuthi kwaba nguPawulu owahlezi izimfihlobe zifihlakele selokwasekelwa umhlaba futhi zembululwe kuye ukuthi sakumiselwa ngaphambili kuba sibe ngamadodana futhi esimweni sobudodana kwaba nguPawulu. Uka lapho ukuthi wathini? Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini elishumayeza ivangeli eliphambene alelo esanishumayeza lona makabe ngoqalekisiweyo. Ungaveli nje ukuthi angivumelani nawe mnumzane makavele aqalekiswe. Ake ngifunde ivesi elilandelayo. Njengoba sesishilo ngisaphinde nakalokhu. Uma umuntu elishumayeza ivangeli eliphambene alelo vele esalemukelayo makabe ngoqalekisiweyo. Kunjalo. Manje mfo wethu, tate wethu. Uma kwa uNkulunkulu ngelinye ilanga futhi ngisho lokho ngethemba ukuthi angisuye ungahloniphiyo. Okungithathe ngayobona le encane. Manje ngijabula ngokwadlulele. Angiboni ukuthi ngijabula ngokwadlulele nje. Ngisho lokubusiswa ekushumayeleni. Angisazazi futhi nginihlalisa lapha ngize ngazi ukuthi seniyozela futhi nikhathele. Kodwa ongi uma kuphela benazi ukuthi nginifuna kanjani nibe lapha yani yabo. Futhi ngenkathi mina ngiyaphinda ngiyakusho lokhu futhi. Ngenkathi ethi ngathi kuyokwenza wathi ungathanda ukubona ukuthi kuyini kuphela na. Futhi ngabheka emuva futhi ngazibona ngilele lapho embhedeni. Impela seningazile ngokwanele isikhathi sethu kwazi ukuthi nginitshela iqiniso. Ngifuna ukunibuza ukuthi ke njengoba uSamuel asho ngaphambi kokuba bagcobe uSawulu, sebengangitshela yini noma yini egameni leNkosi ngaphandle kwalokho kwaba liqiniso na? Ngabe kunjalo na? Ukuhlala njalo kuliqiniso? Sengaye ngayeza yini nganicela imali kumbe noma yini kanjalo na? Qhabo yabo angaze. Sengaye ngenza noma yini ngaphandle kokuthi ngazama konke kuniholela kuKristu na? Impela. Manje bafuna ukuthi ngingofunda umcabango ngengqondo niyazi umboni ozwa kakhulu. Kusobala lezo zinto ifanele ivuke. IBhayibheli lathi bayokwenza. NgoJambre Dane bamela noMose. Beza ukuthi akusondela impela into efanayo uMose ayenzayo kuze kufike ekuhlaleni kwamaqiniso obala kunjalo. Kodwa khumbulani uJambre noJane babengakwazi ukuphulukisa. Babengakwazi ukuphulukisa, babekwazi ukuletha izinhlupho kepha bengazisusi yabo. Kulungile. Manje uNkulunkulu ngumphulukisi. Izwi kaNkulunkulu lihlala iqiniso. Ngizamile ukwethembeka kini, ngizamile ukuntshela iqiniso, ngizamile cishe amashumi amathathu nanye eminyaka ngime kuleli pulpiti ngehle nganyuka iminyaka ngamashumi amathathu nanye. Futhi ngelinye ilanga ngahle ngihambe ngiye enkazimulweni ngahlanye kwaleli pulpiti. Bekukhona unkosikazi, ndodakazi, ubaba, bafowethu, bonke bangcwatshwa khona ngaphesheya lapho abangane abaligugu. Ngiwabukile amabhokisi abo nomngcwabo nezimbali kubekwe lapha. Futhi ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nelami liyoba khona futhi. Manje iqiniso lelo. Kodwa ngobuqotho ngokusuka kuyo yonke inhliziyo yami, nginitshela ngenhliziyo yami yonke, ngikholwa ukuthi ngishumayele kini ivangeli leqiniso lenkosi uJesu Kristu. Ngikholwa ukuthi nifanele niphaphathizwe yilowo nalowo egameni likaJesu Kristu futhi namukele ubhaphathizo kwamoya ongcwele. Futhi nanini uma nikwenza kuyonilethela ukujabula, ukuthula, ukubekezela ubuvu bumnene, bubele, kukhuthazela, kukholeka. Futhi ngelinye ilanga okwenzeka kimi ngalokho kusa angazi. Ngeke ngasho namanje noma ngangilapha emzimbeni wami futhi ngabona umbono nje kumbe noma ngangithathiwe ngasuka lapha ngazi ngeke ngasho. Kuphela engikwaziyo ukuthi ngangihlale ngikwesaba ukufa leyo ndawo encane yodosi. Kodwa ngingesaba ukuthi uJesu angefike angithole manje. Ngangakwesabi lokho ngoba angikwesabanga lokho. Kodwa uma bengingahlangabezana nawe futhi kube inkungu endladlana indiza le idabule emoyeni. Kodwa sengiyabona manje. Ngenkathi ngibonela abantu babe yibo ngempela.
And they were people who once associated me here on earth. Even to my first wife, she wasn't my wife, she was my sister. She never called me her husband, she called me her darling brother. There was no sex, no feelings of that type, it couldn't be, it was perfect. It was sweetness, it was perfection. I'm wondering, is that what she seen before she left the earth? When she was young in the hospital, when I called her, and she said, Billy, you have preached it, you've talked about it, but she said, you don't know what it is. She said, I have no more desire to say it. I wonder if that's what it is that godly, saintly old man of F.F. Bosworth, who stood in this pulpit, who's preached with me around different parts of the world, old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him, godly, saintly old man. 2 hours before, well, about a week or two before he left, I went to him, and there he laid back there, weighed nearly 90 years old. His little old arms reached out, his little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms, and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Kwa kwa kona indota, ya yamela iPentecost futhi, ya ingu mpostoli weqiniso, kwa ungu F.F. Bosworth, ehlanzekile, eqondile, ivangeli langempela, niyabo, kwa ungu Bosworth. Futhi ngikati ngimbamba ezingalweni zami futhi ngamemeza kakhulu, baba wami zingqola zika-Israyeli nabamahashi akhe. Wathi ndodana, hlala ensimini. Wathi bashaya abanye balaba bafo abasebancane kumasimu akwelinye izwe uma ungahle ukwazi ngaphambi kokuba bangenise eningi yentshisekelo laphaya. Wathathelelele uvangeli langempela onalo ndodana. Wathi inkonzo yakho ayikaqali nokho kulokho eyoba yikho. Wathi ngubrenem omusha sha. Wathi usemncane ndodana. Ngathi mfowethu Bosworth ngineminyaka engamashumi amane nesishiyagalombili budala. Wathi awukaqali nokho. Wathi ungabavumeli abashumayeli bamaPentecost abancane bafinyelele laphaya nomningi umbhedo futhi bafake lento ushevu. Futhi bathole bonke osomaqhinga nalo lonke izwe liphikisane nalo ngaphambi kokuba ufike lapho. Wathi qhubekela phambili mfowethu Brenham, qhubeka uye phambili nevangeli onalo. Wathi ngikholwa ukuthi ngumphostoli kumbe umprofethi wenkosi uNkulunkulu wethu. Ngambuka ngamgona ezingalweni zami. Ngathi mfowethu Bosworth, ngifuna ukukubuza umbuzo. Isiphi isikhathi esasijabulisa kwedlula zonke kokwakho umzuzwana okwakho yonke iminyaka yakho oyishumayelile na? Wathi kukhona manje mfowethu Branham. Ngathi uyazi ukuthi uyafa. Wathi ngeke ngife. Ngathi yini usho ngani ukuthi lesi isikhathi sakho esijabulisa kuzedlula zonke na? Kwakukhona umnyango omncane. Wathi ngilele lapha nobuso bami bubheke ngakulowo mnyango. Kakhulu noma yimuphi umzuzu lo ebengimthanda nalo ebengimshumayelela futhi ngammela kuzo zonke lezi impilo yami uzoza kulowo mnyango azongilanda futhi ngizohamba naye. Ngambuka ngacabanga ngangibuka ngokufana njengoba ngangingenza kuAbrahama, uIsaka kumbe uJakobe. Ngathatha isandla sakhe ngathi mfowethu Bosworth, sobabili sikholwa uNkulunkulu ofanayo, sikholwa into efanayo. Ngomusa kaNkulunkulu ngiyoshumayela ngize ngiphume umphefumulo wokugcina emzimbeni wami. Ngiyohlala ngethembekile kuNkulunkulu njengoba ngazi ukuthi kuhlalwa kanjani. Angeke ucegisa evangelini nakuliphi icala kumbe nakuyiphi indawo. Ngiyohlala ngethembekile njengoba ngikwazi ukuhlala. Mfowethu Bosworth, ngiyohlangana nawe ezweni elingcono lapho khona ongeke ube musha kumbe ongeke uphinde uguge kodwa ube musha. Wathi uyoba lapho mfowethu Branham, ungakhathazeki. Futhi ehoreni ngaphambili emahoreni amabili engakashoni cishe ezinyangeni ezimbili kamuva, ngacabanga ukuthi wayefa ngaleyo nkathi umkami uyangena futhi wambona. Wayehlala emcabanga kakhulu. Kwase kuba unkosikazi Bosworth. Futhi cishe amahora amabili wayekade cambalele elele. Wavuka wabuka futhi wagxuma embhedeni wakhe wema. Wathi mama, oh, sekuyiminyaka ngakugcina. Baba, mfowethu Jim, yini? Wathi awuthi sibone. Wawungomunye wabami engawaphendulela enkosini eJoliet eIllinois. Kwase kuyiminyaka engamashumi amahlanu afa, niyabo? Yebo. Wathi ngutadewethu sibanibani? Yebo. Ngakuhoyela enkosini emhlanganweni waseWinnipeg. Yebo. Yini? Nangutadewethu sibanibani? Kade ngakugcina. Yebo, niyabo? Uza enkosini kwasibanibani? Futhi amahora amabili ngo wayethawulana nalabo ayebaholele enkosini. Wahamba wabuyela ngo endaweni yakhe wase elala phansi waphambanisa izandla zakhe futhi kwaba yilokho. Ngabe umfowethu F.F. Bosworth wangena yini kulelozwe uJesu angibonisa lona ngobunye ubusuku na? Uma kuyelo ulapho uyinsizwa namuhla ebusuku. Nkulunkulu aphumuze umphefumulo wakhe. Futhi sengathi ngingahlala ngethembe kakhulu ukuze ngingene kulelozwe. Futhi sengathi ngingaba neqiniso kakhulu inceku kuKristu. Nginamahloni ngempilo yami, nginamahloni. Uma ngonile phambi kwenu bantu, niyakukweleta kimi ukuba nize ningitshele, niyabo. Ngizama ukuphila ngobuqotho kukho konke uNkulunkulu angivumela ngikwenze ngomusa wakhe, niyabo. Niyabo, kodwa bukani bangane, ningikweleta khona uma kukhona enikwaziyo okuliphutha ngempilo yami uzani ngitshele kanjalo futhi bukani nginikweleta khona kuba ngime lapho futhi nginishumayeze ivangeli iqiniso nginikweleta khona ngoba ngilindele ukubona ubuso benu ngabanye ngabanye zinsizwa nesifazane ngale nje kwalomgoqo ngaleya ukuphefumula kanye nje phakathi kwalapho okhona manje nalapho manje kunjalo kulapho futhi kuba ngathi uNkulunkulu womusa wonke uNkulunkulu wezulu kungesikho kungcolisa okungcwele kodwa ekuhlonipheni babayi ngalolo suku olukhulu lapho sibonakaliswa sesibuyela lapha futhi sibe nemizimba yethu yasemhlabeni futhi ukuze sikwazi ukuphuza futhi sidle amagilebhisi nezithelo sezwe bayokwakha izindlu kungahlali omunye bayotshala izivini futhi zingadliwa ngomunye niyabona na indoda eyothi itshala isivini indodana yayo iyasithatha bese-ke indodana yayo iyasithatha nesayo kodwa hhayi kule ndawo iyositshala bese ihlala lapho niyabo kunjalo siyoba lapho njalo njalo futhi kwangathi kulelo zwe sengathi nginganibona nonke futhi ngiyazi ukuthi ngikhuluma phakathi lapha ngisho naku befundisi bakazigqizi zintathu futhi bazalwane bami angikusho lokhu ukuba ngilimaze ngiwazi kuzintathu futhi ngiyakholelwa kuzintathu izingxenye ezintathu zikaNkulunkulu uyisindodana nomoya ongcwele kodwa hayi onkulunkulu abathathu niyabona na khola ukuthi kukhona izingxenye ezintathu ngoqobo ngiyakwenza lokho ngenhliziyo yami yonke uyisindodana nomoya ongcwele kodwa basibe onkulunkulu abathathu kuphela zizingxe entathu kumbe izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu uNkulunkulu wake wahlala ebubabeni ebudodaneni futhi manje umoya ongcwele nguye lo uNkulunkulu ezikhundleni ezintathu futhi bano futhi uyise indodana nomoya ongcwele akusilona igama likaNkulunkulu uNkulunkulu negama lilodwa negama lakhe nguJesu iBhayibheli lathi umndeni ezulwini wethiwa ngoJesu nomndeni emhlabeni wethiwa ngoJesu kunjalo ngakho uNkulunkulu wayenegama elilodwa igama lobuntu waye negama elithiwa nguJehova oyozibonela uJehova Rafa lokhu kwakungamabizo akhe obuNkulunkulu kodwa wayenegama elilodwa uJesu futhi lowo nguye futhi qiniso bazalwane bami uma ningavumelani nami khumbulani ngiyohlangana nani laphaya noma kanjani niyabona na ngiyoba lapho nani noNkulunkulu anibusise futhi ngiyanithanda futhi ngifuna ibandla likhumbule manje ngesonto ekuseni sizothatha kusukela lapha futhi ngizozama ukunganihlalisa isikhathi esidlula kwelesibili ngqo ukuze sibe nomhlangano wantambama uma singakwazi ukuphumelela futhi uma ngenza nami njengoba ngenzile kulo busuku ngeleshumi ligamenxe yangiselelana bangane asisenazo isikhathi esiningi sisele sithandwa nginibiza ngesithandwa ngoba niyiso niyisithandwa sami niyazi ukuthini ake naku umbhalo ufika upawulo wathi ngiyanishisekela ibandla lakhe ngokushisela kaNkulunkulu ngokuba ngiyanendisa akho lapho nikhona kukutholile yilokho-ke ngokuba ngiyanendisa nginethembisa noKristu niyintombi yamhlophe manje uma lokho kwakuliqiniso ngaleyo nkathi ngalelo suku wathi bona abantu bathi kimi bathi uJesu uyoza kuwe futhi wena uyosisa kuye intombi emhlophe ehlulele ngezwi owashumayeza lona futhi bukani uma ngishumayeza khona impela uPawulu akushumayela ebandleni lakhe uma iqembu lakhe lingena nelethu liyongena futhi ngoba sithole into efanayo amen asikhothamisa amakhanda ethu manje ngenkathi sesathi uNkulunkulu anibusise